Uyu munsi rero tubafitiye ibiganiro bitandukanye, dufite ingingo nk'esha tugira ngo tukubwira ko tuzi kuzikoraho, ariko nagira ngo ntagire mbasuhuza kuzanga ngira nti muhora n'Imana. Nimana Imana Rurema, nimana Imana Rugira, nimana Imana Uhoraho, nimana Imana Umusumba Byose, kandi rwose nkomeje kwifuriza ishya n'ihirwe mu byo byose mukora. Uyu munsi rero tubafite nyine ibiganiro bitandukanye, ariko nababwiye nyine ndashaka ko nifuza rwose ko nabateganyije ko dutangira tuganira, nkuko nayo bandikiye mu kanya, dutangira ku ngingo, tuganira ku ngingo ikomeye, dutangiye kandi imwe mu ngingo mu by'ukuri ni radio yagiriyeho cyangwa se societe civile yagiriyeho, ni ingingo yerekeranye n'ikintu cyitwa ubwiyunge nyakuri. Ubwiyunge nyakuri tuzabugarukaho, tuzaburebera mu nguni zitandukanye, tuzabuvana hasi tubujyane hejuru, tubucurure, tubucurike, tubucurande, tugaruke kugeza igihe tubugereyeho, tumaze kubona neza neza uko buteye n'icyo buba bugamije, kugeza igihe rwose abanyarwanda bose bazabyiyumvamo. Kuko icyo kintu rwose ndabihamya nivuye inyuma, ko umunsi abanyarwanda batazumva, bazaba batarumva ko bagomba gusangira igihugu cyabo, bakomeza gukomeza kugira ngo wese yumva, hariho abiyumvamo ko barusha abandi kuba bafiteho uburenganzira ku gihugu cyabo cyangwa se ku mutungo w'igihugu cyacu. Rwose ngiye mpamya nivuye inyuma ko anegereza ko sosiyete sivile nayo ni kubibona ko uwo munsi icyo gihe cyose byose bizaba bitaraba, u Rwanda ntabwo ruzagira amahoro, ntazagira amahoro nyayo bishoboka. Bishoboka rwose ndabyemeza nivuye inyuma, nemera ko igihe hazaba hakiriho abanyarwanda bumva ko babuta abandi, igihe hazumva hari abanyarwanda bumva ko ari bafite uburenganzira kurusha abandi, ko abandi bo ari bagize bwikitse, hari ijambo bakunda kujya muri kino gihe ngo ni rasiya, bwiza gukoreza kera babo ngo ni gasiya, kumva ko umuntu umwe ngo ari umwanda, undi akaba ari umuntu muzima. Ibyo rwose umunsi tutarabigeraho, nta na rimwe u Rwanda uzagira amahoro y'ukuri. Impamvu rero ntuzabitwifuza rwose mugire Imana ya Mana itanga amahoro ya Mana y'u Rwanda muri makeya. Ubwo rero iyo ni ingingo ya mbere turi buganira, ariko turayiganira cyane cyane tuyirebera mu nguni imwe, kuko muzi ko murayibuka ibiriya ngo ndakubabwira ko ari Bibiliya y'ubwiyunge rwose, ntabwo ntago zakirirego. Iyi ni Bibiliya y'ubwiyunge, umunyarwanda wumva ashaka ikintu cyitwa ubwiyunge nyakuri. Dore ijambo rya Faranswa Munyabagisha, ijambo ryerekeye, navuga nti ijambo rivuga ubwiyunge uko ryanditswe na Faranswa Munyabagisha. Turagaruka kuri uyu munsi rero turaganira ku kintu cyane cyitwa amoko, kuko muzi ko turimo turaganira mu kanya navuga ko byerekeye ubumwe mu Rwanda buramutse butaragerwaho, ubwiyunge nyakuri utaragerwaho, nuko mu by'ukuri hari ikintu abanyarwanda cyabagiye mu mitwe yabo no mitima yabo kizwi ngo amoko. Uyu munsi rero turavuga ikintu cyitwa ayo moko, ni moko ki? Turaganiraho mu kanya. Ndagira ngo rero ntangire nyine mbazanira abatumirwa bagiye tujye gufasha kutuma tugana kubanyara kuri iyi ngingo. Reka se ndabaherahera. Ndakamere kuri Bwana Aloyizi Musomesha, kubera ko afite umuryango unawuharanira rwose icyo kintu cyitwa ubwiyunge nyakuri, hanyuma ndakurikizaho undi mukanya. Bwana Aloyizi Musomesha, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza Felicine, mukomeye cyane, ndabasuhuza mwese, ndabasuhuza kandi namwe Faranswa, namwe mwese muza kutwinjira mu kanya, n'amahoro.
Murakoze. Nagira ngo rero unkurikizeho nyine uyu muntu watwandikiye ivanjiri y'ubwiyunge. Bwana Faranswa Munyabagisha, muraho hakurya ugiye iwanyu, mwaho mwiriwe?
Muraho Sesini, mukomere namwe bavandimwe Aloyizi na Venusi, turimo tugiye kuganira. Mugire amahoro.
Nasagarare umugani w'Abarundi. Turi kumwe rero n'umuntu rwose wumvise ibiganiro byacu, arabikunda, arabishima, ndetse atera n'intambwe yo kugira ngo atere ko nanjye waza nkabafasha, nkajya nanjye ntabwo ibitekerezo byanjye, ko numva cyane cyane ibitekerezo byanyu rwose bingera ku mutima, nkaba nifuza ko nanjye naza nkababwira icyo mbitekerezaho. Ubu nta wundi rero ni Bwana Venuste, ariko nagira ngo mureke nawe abiyaremye, nawe nagira ngo Venuste abiyaremye nawe yibwire abumva radiyo urumuri anamureba. Mwiriwe neza? Muraho.
Muraho maho. Ndagushimiye rwose kuvugikiye hamwe n'aba bagenzi banjye. Ubu ntabwo wakumva ibyishimo ufite. Ndi Habiyaremye Veniste, ko kumenya iyaremye yahabaye. Urero nkaba nabagenerwaho n'umuntu witwa Musomesha Royce. Musomesha Royce twariganye. Arambwira ati nzakugeza ku muntu witwa François Munyabagisha wanyishyuje kugeza na n'ubu. Turiwe turi kuganira ku by'ubumwe kandi nzi neza ko rwose ubwiyunge ari ikintu kikuri ku mutima. Nuko ndavuga rwose byanze bikunze n'abampare kandi biranshimishije. Ubwo rero ntagiye kure banje kuvuga nyine icyo mpuriye no kuri abo bantu nawe ubwawe. Ndumva narigeze kujya mbandikira mbibamenyesha mbabwira ko rwose iki kibazo cy'ubwiyunge kindi ku mutima kandi ko ngomba kugira icyo nkivugaho byanze bikunze. None rero murakoze kuba mpaye kakanya.
Ndagira ngo turasa ku ngingo rero cyane dore ko n'iminota yaducitse. Twakoze ibiganiro nibuka n'umubare rwose byinshi ari n'ibindi byatumye na Bwana Venuste avuga ati nanjye ndumva naza tugafatanya. Twagiye tufata kino gitabo tukiza nk'aho tugicamo ibice tugenda duterura ikivi duterura ikivi duterura ikivi tucyusa, ariko tunavuga ko mu by'ukuri iyo urebye ubwo twagiye tukiganiraho kino gitabo usanga karagiye dusa nk'aho nyine tubabwira iby'ingenzi birimo, ariko hari icyiza nuko buri muntu wese yakigira akazagisoma rwose yitonze agasoma agacurura kongera agaheta kongera agahetura njye byarangiza rwose kurushaho, noneho bikamucengera rwose bikajya mu sokoro bikajya mu bwonko bwacu n'ikintu gikomeye cyane kugira ngo ibintu bigikubiyemo umuntu abivuge mu gihe gito ntabwo bishoboka. Gusa uyu munsi twari ko mu gihe twarimo nyine tukivugaho tukiganiraho twaje gutinda ku gice ku kibi cya gatanu aho uyu mwanditsi wacu rwose n'umye mfitekerezo bikomeye yagize ati subundi ayo moko dupfa ayo moko apfa ubutegetsi ayo moko ahora ahiriburana ayo moko iyo ni moko ki. Numve rwose n'ukuntu abyibaza twabagezaho dusanga rwose ni ikintu tugomba kugarukaho tugatsindagira, kuko bigaragara ko aho niho hari izingiro. Izingiro riri aho nyine, izingiro aho ngaho ryo kwibwira umwe akumva ko kubera ko ndi umututsi kubera ko ndi umuhutu kubera ko ndi abatwa bana gowe ntabwo bagize nta n'ikintu bajya banabaza uretse ko ku ngoma ya cyami abatwa bakoreshwaga ibindi bindi ntabwo tugaruka, ariko ndagusanga nyine nabo babirenganiramo. Ubu umuntu akaba yatse ubundi ayo moko boko ni moko kiyo kuko mu by'ukuri moko ki. Kisoje ko tugarukaho cyane Radio Rumuri yakoze ibiganiro bigera bimaze kugera kuri 7 kandi bizakomeza. Ibiganiro mu by'ukuri bigenda bivuga icyo abantu batekereza ariko birinda kuvuga. Nta muntu w'umunyarwanda utari yumva avuga bati abahutu ni ibigoryi n'ibicucu cyangwa ibyo byose turabyumva biravugwa. Ariko kuri radio nkingi kugira ngo umuntu abyatuga bivuge nta bitinyuka. Aba basanga basaba urusaho yewe tugomba kubana neza mu bwubahane mu bworoherane, ariko twagera mu ngo zacu turimo tubwira abana bacu turimo tubwira byagaragaye rwose ko ibyo bintu ngo ari ababyeyi babitoza abana babo bavuga ko abana nako kunga ubwoko ubu n'ubu busumba ubu ngubu bakabivuga ku mugaragaro bitegereza mu mitwe y'abana babo ikavuga. Ariko nyamara wa uri hanze mwana burya cyangwa uri hampi burya nk'uko uko nyine uri kuzangika ukaba rwose umutagatifu nta kibazo gihari nta kibazo cy'amoko yewe uno ugeze n'abaga ko ngumva nta moko hari noneho barangandaguye noneho ngo aba rwose bandi ndi umunyarwanda. Ariko wasubiza amaso inyuma wareba abantu bagize ba generals ba general bo mu ngabo wareba bose uko bakabatondekanya ugasanga nyamara bari mu cya kindi cyahoze kitwa ubututsi tukize gutyo da wasanga ukibaza ugasanga kuki asanga abaminisitiri b'intebe bose babaye bavuga mu bwoko bwitwa cyahoze kitwa ubuhutu. Se ni ukubera iki? Si ubundi mu by'ukuri premier ministre ministre w'intebe afite akahe gaciro mu butegetsi bw'igihugu mu buyobozi bw'u Rwanda ni ikintu gikomeye cyane. Mu by'ukuri ugasanga ni ibintu bimeze nk'aho hari ukorosaho bikwiye twise ko umuntu atagomba guhita gusiba urwiri ugenda barenzaho urwiri barenzaho nyamara byatera kabiri byatera imyaka 20 urwiri rukamera ahubwo rugashokunkora rukarusha mbere ahubwo ko byari byifashe mbere. Kwagira ngo rero tugaruke rwose mu buryo bwimbitse ikibazo cy'amoko uko kigomba kuvugwa. Iyo umurwayi yagisebe cy'umufunzo ugomba kukigaragaza ntabwo uhita ugipfuka ngo uyuhishe urakigira abaganga bakaza bakakireba ndetse bakagikokora bose bakagikanda byaba kimwe bakagikanda bakavanamo ya myanda yose irimo ntanze wendano wabari bari kumeza ntanze kuvuga bakayambimaramo birababaza biraryana birumvikana ariko icyo bintu bitavugwa ngo bijye hagaragara ntabwo cyose kizakemuka. Ndagira ngo rero natinze rwose mu gume introduction ntinzemo cyane mumbabarire ndawondogora cyane iyo ngeze kugerekeye by'amoko numva nsa nkaho nabonekewe hari cyangwa nsa nkaho mfite inspiration muri makeya. Ndagira ngo mpere kuri Bwana Aloys Musomesha kuko ni ikintu gikomeye cyane iki kintu cy'amoko nabwo twakoze ibindi biganiro byinshi cyane nanone nawe asobanura mu by'ukuri ayo mwaka icyo ari cyo. Yewe radiyo umuntu yakoze n'ibiganiro n'abanyamateka none ubwawe abanyamateka bo ntibize amateka byerekeye amateka. Bagasa gasobanura gasanga ikintu kitwa amoko n'ikintu kitumvikana ariko byagera ku byerekeye umujyi akoreshwa ugasanga afite imbaraga zikomeye cyane ari nabyo Aloys Musomesha aho yita amoko ya politiki muri make kandi rwose tumva byo tunabihuje kuko ayo moko akoreshwa nk'igikoresho cya politiki kugira ngo umuntu ashobore kwikubira iby'abantu. Ndagira ngo mpere kuri Bwana Aloys Musomesha noneho niba hari ikibazo yafitiye Francois Munyabagisha cyangwa se n'igitekerezo afite kuri ikintu kitwa ayo moko ni bwoko ki hanyuma agira icyo bivugaho hanyuma twese dutangire ibiganiro dutangire ijambo ijambo ni ryawe Bwana Aloys Musomesha.
Urakoze cyane Celestine. Nagira ngo mbanze nibutse jyewe imyumvire yanjye uko mbyumva bitavuze nyine ko tugomba kubyumva kimwe yumvikana mu Nyarwanda wese afite uko yumva aya ngirwamoko ya politiki y'inyabutatu yewe ubu kugeza ubu ngubu niko naho mpagaze ko ntabwo nivuga gusa ko ari amoko ya politiki ahubwo mvuga ko ubu niyo mvugo ikoresha mvuga ko ari ngirwamoko ya politiki mu gifaransa navuga ko ari sosiyo de post de tini politiki nabitangiye ibimenyetso ntanga ntabwo ni umuyumvikana ntabwo na mirongo urabyutana ibimenyetso 2025 mu biganiro byashyize hari abadukurikira ibiganiro kuri radiyo bagiye babyumva ariko ahanganye kubera ko turi kumwe na bagenzi bacu nabo bafite ibitekerezo uko babyumva uko bumva ko yamo umunyabugisha na vinusi nabo ukabyumva ubwo nyine buri wese aza kugenda avuga uko byumva umuntu wese yubahira undi icyo igitekerezo uko abitekereza nacyo kiza ko umuntu yaguye buri wese kubaye undi uko yumva buraya ngirwamoko ya politiki ngirwamoko ya politiki y'abahutu abatutsi n'abatutsi areba muri make jyewe ntabwo nasobanura nyine ntabwo navuga uko mu magambo arambuye kubera ko Francois Munyabagisha niwe urebye aha ngaha kugira ngo aze kuvuga ku gitabo cy'ikintu cyane kigerekeranye n'iki kibi ikintu yise inzira y'amoko n'ubwoko muri iki kiganiro twise amoko n'ubwoko ki ikibazo na mubaza ku byerekeranye nabanza kumubaza nka kimwe gusa kugira ngo nyine muri kiganiro kino byihute ni ku byerekeranye n'uko we ese wowe genda ariko nabanza nyanya nyanya n'ikintu cyanjye kubera ko byerekeranye n'uko bavuga tuvuye amoko y'abahutu batutsi n'abatwa ngo avuka kubera ko nyine jyewe ndeza nanjye ukwemeza ko ku bwanjye numva ko ari amoko ya dufitiye tujye ko ari amoko ya politiki ntabwo amoko avukana ni uko mpagaze mvuga ko ntaho mpagaze mvuga ko umuntu avuka ni umuntu akavuka ari umunyarwanda akavuka ari umuntu afite ababyeyi b'abanyarwanda cyangwa afite n'abandi ariko nyuma noneho bakamubwira ababyeyi bakazamwigisha ibyayo ngirwamoko n'ukuntu yabaye n'ibyo ari byo na politiki ikazamo n'uburere bukazamo ni byose leta iri mu kanya yavugaga by'ibiganiro byahise by'abantu bavuga baganiriye ku kiganiro cya Rubensi Mukunzi bumva ko ibintu biva mu miryango muri politiki ndetse no mu mashuri bimunari aho rero abantu bigira ko ngo bakiga ko ngo ari abahutu cyangwa abatutsi mvuga ko iyo umuntu aramutse atabyemeye ntabwo yaba umuhutu ntiyaba n'umututsi ntiyaba n'umuhutu aramutse atabizi nta nubwo yaba aribyo igihe umuntu aba atarumva izi nyigisho ngo bazimbukire mu mutwe azemere ntabwo ari umuntu nuko mpagaze nuko byumva aho rero numva ko nyine ko umuntu atavuka ari umuhutu nk'uko babitubekeye ibyo ni politiki njyewe nyine ni politiki bavuze ngo abantu ngo ufite ngo songo ngo umuhutu umwana wawe azavuka ari umuhutu ibyo ntabwo byemewe yarangiye ni ibintu ni politiki ni bya politiki ntabwo ngiye ndo mugambo arambuye ariko aho ngaho naho nagira ngo remba de François wenda ni nyine na nabita bakunja kugira yuko ngo amoko avuka ntabwo ngiye wewe François munyabagisha ubyumvuke yuko uvuga ko ngo abantu mukoya ko so ari umuhutu yuko akamubwira so ngo ari umuhutu uzavuka ngo nawe umwana avuke uno ubwo bose bakafata bitajya muri sosiyete yo muri Rwanda bakavuga ngo abana bakanaka ngo kubera ko se yiyumvamo ko ari umuhutu umwana nawe ngo agomba kumva ko ari umuhutu ntabwo kuko atari amoko atari amoko y'ikiryango atari amoko y'imiryango aturuka mu muryango ndaza kwerekana n'ikimenyetso nka kimwe byinshi ndatanze by'uko ntumva ko ibyo ari imiryango byagombye gufatwa gutyo wala munyabagisha yagira icyo tubwira kubera ko nawe yabyanditseho cyane muri iki gitabo weye atubwiye cyangwa se wumva byagenda gute wala ni byo kibazo ndakubaza
kera yambaye nkamwe nayo mvugana nafunze mikoro turakoze bwana Rizi Musomesha rwose nibyo ibyo uvuga nibyo ijambo François Munyabagisha nagira ngo arebe ukuntu ahuza uko yatangiye avuga igitangira tangira kiriya kivi cya gatanu aho atangiranye navuga ati amoko ariho kubera ko udamutse uvuze ko atariho waba urimo kurota ndetse akavuga ko ikibindi kagaragaza nyine ko ariho nuko turimo kuyavuga nyine atariho ntabwo twaba turimo kuyavuga ariko kujya agasinyuma bavuga ko isoko aya moko aturuka he biterwa n'iki bigenda bite hari so ibyo bite isoko n'isoko ibyo bizaza kwitandukanya rwose ahantu hari isoko y'ayo moko none atwereke n'isoko ry'ayo moko nkunda n'ukuntu agenda gusa akina ku magambo y'ikinyarwanda nubwo wahanga imana yamwiherereye nagira ngo simbuze yajya usubize ariko agihuza n'uko tuntu tubiri aho nyine iwe yemeza ko amoko ariho ariko kayagaragariza isoko n'isoko yayo kandi afatwa n'abanyabashi umwanya n'uwawe ijambo ni ryawe
murakoze mbanje ariko nanone kwishimira rwose umuvandimwe Venuste nta kintu birashimishije cyane kubona umuryango ugenda wawo waguka tugenda tutungikanya tukaba ikipe tukaba umuryango mugari birashimishije rwose Venuste ukomera cyane ubu ni twizere ko ibyakagahoma muntu wakizarangira nyuma tukazashobora guhura
rwose no gukemeza mu Rwanda François Munyabagisha ibi bintu biri wenda kukanya rusobanura nange wenda kukupa ariko ikintu cyitwa amoko biri mu mitwe yacu ku buryo kuzagira ngo tubihanduremo twiyumvemo ko turi abantu mbere ya byose iratabwo ndayigarukaho mu kanya ukuntu wayikoze neza hari yari umuntu uno umuhutu umunyarwanda none bikarangira bisubiye kongera kwaba kuba abantu ni ikintu gikomeye cyane rwose kandi kataba urakoze n'akazi keza cyane ariko kugira ngo nagira ngo ngaruke kugira ngo bizaduharuke mitwe yacu birasaba ko tugera tubona umuntu umwe ntituzarambirwe kuko bizabona abandi bagatereka muravuga ikintu byose baduca intege ariko iyo umubona umuntu umwe gusa kubera ati ibintu muvuga ni ibyo uzigurire kimwe kimwe rwose kuko uzaba uri mu kintu gitego kandi bene uwo muntu uteye na nkingi ya Venuste ntasubira inyuma kuko bamaze kubyumva neza nicyo niho tugiye ngo niyo ibyangombwa tuzakumbenka abanyarwanda kandi n'ibintu 13 dushaka umwe kugeza igihe tubibumvishirije nagira ngo rwose uvuze n'ikintu gikomeye cyane cyo ko rwose iyo tubonye umwe gusa ubyumvise bibera nka nta ma Yesu Kristu abonye imwe gatatu zirindwi kujya n'icyenda aba yayibuze ajya kujya kuyisanga komeza ajya mbere ijambo nayo gushimiza mbabarire
oya ugize neza cyane rwose icyo ngicyo kunyungana kunyongeraho ibyo kuko n'akamaro bifitiye kandi bifite n'abandi benshi kugenda tubona umwe umwe ku kibazo rero Aloyizi ati ubyumvute ariko ubwo byumvikane ko Aloyizi ikibazo akimbaje arabizi aho mpagaze arabizi ariko ubwo akimbaje nyine kugira ngo akibariza n'abandi kugira ngo twongere tubisubiremo ko kwigisha ni ugusubiramo cyane cyane ko ibintu turimo tuganira ni ibintu koko bigoye cyane cyane ko bigenda bihererekanywa nk'uko Celestine wabivuze ugasanga mu miryango abantu barabihererekanya babibwira abana babo hanze bakavuga ibindi ariko ugasanga birakomeje bibaruhererekane bibaye ibihekane bon icyo navuga rero mu byukuri senari kinabo bavuze uti yego nabyanditseho isoko ni isoko kuko hari umuzi hari aho bituruka iyo by'amoko kuko amoko ariho ariko amoko ntiyahozeho afite isoko iyo soko akomokamo yavuyemo iyo soko ishobora gukama umugezi ugasiba kandi izanakama iyo byo rwose ndabibizeza turaza wenda kubiganiraho cyangwa n'ikindi gihe tuzabiganiraho abibwira ko amoko azahoraho nibarebe aho tuba turutse rezo uyu munsi njyewe mvuga ko navutse ku muhutu navutse ku mugesera w'umuhutu ntabwo navutse ku muhutu w'umugesera navutse ku mugesera w'umuhutu ariko ubu ngubu nemeza ko abana banjye wenda iyo bababajije bababaza ngo ese so ni umuhutu cyangwa n'umututsi nta n'umwe bigera babaza ngo ese abo umugesera ni umusindi ni umuziga abantu umwega ashwi nabiyo bambaza barambaza ngo ese papa tuba abahutu tuba abatutsi tuba abato abatwa ko ntibajya banabibaza naye noneho warya iminwa buryo watangira kujijinganya ushaka icyo basubiza bati aha irekeraho twabyumvise noneho hari ikindi hari isoko y'amoko aho aturuka azageraho isoko ikame agira ikindi kiyasimbura ariko ikizayasimbura nitwebwe tuzagitegura iyo bavuga ngo amoko ndashaka gutanga urugero rwumvikana nyamara abantu benshi batajya bamenya abayahudi umuntu aje akavuga ati abayahudi ntabwo ari ubwoko bavuga ati mbega igicucu nyamara aba bayahudi bo les juifs mu mizo ya mbere aho bikomoka ryari idini umuntu wese wari wabaga ahumeye kuko kwemera cyangwa yemera kwemera akaba ari umuyahudi biza kuza kuvamo abantu nakwita inyagenge cyangwa se bashatse kugira ngo barebe ukuntu bashyiraho umuryango wabo babone uburyo bwo kubaho bihinduka ubwoko noneho bwa bwoko bashyira mu mutwe ko butangwa n'umugore niba Obama nyina ari umuyahudi Obama ni umuyahudi ariko kubera ko Obama w'umuyahudi arongoye Michelle utari umuyahudi abana ba Obama ntabwo bazaba abayahudi ariko i Rwanda ntabwo ariko byamera abana ba Obama niba Obama ari umuyahudi abana be bagombye kuba umuyahudi niba na nyina atari umuyahudi yewe niyo na nyina yabasamba n'ahandi ariko si byifuriza kwa Obama ntijyana baho ariko bigiye bibaho i Rwanda birazwi ariko uwo mwana akaba yanditse kuri se utari se uwo mwana afata ubwoko ngo bwase urumva ni conventionnel ubwo navuze ku bayahudi abantu babishidikanyaho bazasome bazashakishe nabo bakora ubushakashatsi bazabaze n'abayahudi bazabibabwira ibyo mbabwira ni ubushakashatsi bwakozwe n'abayahudi ubwabo ni abayahudi ubwabo babyivugira noneho tugaruke mu Rwanda nitugaruke mu Rwanda abantu bigisha ivanjiri y'amoko bavuga ko papa wabo mu by'ukuri papa bifatisha ni Kayibanda ababyigisha bifashisha Kayibanda bamwe bavuga ko Kayibanda ari we wazambije ibintu abandi bakavuga ko Kayibanda ari we wakijije abahutu ariko mwumva ko Kayibanda yanditse yashyizeho edi arabyandika ashyiraho itegeko muri 64 bashyiraho iriya ndangamuntu ya mbere itukura bayishyiraho bamaze kwandikamo amoko y'ikiryango noneho hasi bagashyiraho ngo etuni Bon, nono entre parenthèses hagati muka mutubago bakandikamo ngo uhutu twatutsi abantu baramubaje batese ko dushimye ko mutubwiye kwandika ubwoko bwoko twacu turabuzi abagesera abasinde abazigaba abega babona ari amoko 18 cyangwa 28 bo none ubwa bwoko bundi muvuze bwo hasi buri mukava mutubago turandika wiki yarasubije ne di presidentielle ngo umuntu yandika ubwoko bumuri mu mutwe ibyo ari inzira rero yavugaga mwumve namwe ni president aravuze ati umuntu yandikisha ubwo bwoko hutu twatutsi yandikisha ubwoko bumuri mu mutwe ari byo rero abizi yavugaga mu mwanya ati abantu ubwoko batabugupakiye mu mutwe ntabwo wagira ntabwo umuntu avuka n'ubwoko ibyo ngibyo ntibishoboka kandi umuntu ntabwo ago ntaho byanditse ko azasaza ngo ni ibintu bigaragara kuko n'ubwo hari abantu bamwe wumva ngo uyu yari umututsi iki gihe kiniki ngo none yabaye umuhutu uyu yari umuhutu iki gihe kiniki none ngo yasubiranye ubwoko yabaye umututsi ni ukuvuga iki rero ni ukuvuga yuko icyo kintu ubwo bwoko bufite iyindi sura bufite indi sura twagombye gusura tukayireba tukayisuzuma neza twamara kuyisuzuma njye nyita amoko nyita ibirondwe kera abana twajyaga turagira ibirondwe murabona umwana uragira ibirondwe akavuga ngo afite inka amoko ni kimwe noneho amoko rero akagira isoko hari abayahahisha ikibabaza ni uko bayahahisha nk'abantu borora imisungwe muzi imisungwe uko ikora ibiri mu ntuza abantu bajya ku inka bakohereza gushora inka mu kibumbiro akaba harimo imisungwe cyangwa umugezi umusungwe ukagera ugafata munsi y'ururimi ukanyunyuza inka inka ikazarinda ihirima hari abantu rero noneho ya nka inkongoro zikarya hari abantu rero borora imisundwe bakorora amoko nk'aho aboroye imisundwe ukajya kubona ukabona imipanga imiriro irasabije noneho bakaba barusaburira mu nduru ukajya mu gitondo ukabona bo bihagarare hariya bati amoko ntabaho bati ntabaho ukajya mu gitondo bati amoko ariho dore abantu bamaranye n'amoko bakaza bakajya kubwira abazungu bati yewe murabona twebwe dufite abaturage b'abasazi bicana kubera amoko nimudufashe nitwebwe bazima nyamara nibo basazi ariko bakajyana bagacuruza izo ngirwamoko noneho bakabura ububanyomoza kubera ko nyine imisurwe yaraturangije yatufashe ururimi zishobora kuvuga ngibyo nguko tugitangira uko nashushanya muri make uko mbona ayo moko arizi rwose ese azakomeza aduce ururimi adufata tunyunyuze
ahubwo wanakunagiza nakwe nge ntegereza ubwoko rwose ayo moko ashobora kwageza no mu bwoko gusa atakika ururimi gusa cyaba ari ikibazo gikomeye cyane rwose iyo misumbwe yacu yaramaze kugera no ku rurimi no mu bwoko ahubwo yagezemo pe ku buryo kuzayikuraho bizatuvuna pe ariko ntabwo tuzarekura ntabwo tuzarekera rwose nzi ukuntu iyo usobanuye igitwa iyo soko uzenda hano nakwibutsa ko aho uvuze uti papa nyine wandagiranye ugiranye kayibanda na papa ko ari we wajyanditse mu ndangamuntu by'ukuri ko abahanga batubwira abanyamateka batubwira ko n'ubundi na mbere ye mu ibuku n'ubundi bari babyanditsemo ndetse n'abagera kure avuga ko ngo bashaka kwisunikira ku bazungu byoza rwose ngo bashaka gusunikira ku bazungu ngo nibo bazanye amatengo ngo amaboko mu Rwanda ngo nibo barazukanye mu kagira imana ngo ese kuko umuzungu yaraje ntuze babwira iki ko bavuga abahutu bavuga abatutsi si uko amoko yari ahari wenda yarabyanditse kuko nibyo anabikoresha kuko nyine nawe abihindura isoko umugani wawe nk'uko ubivuga abihindura isoko ariko isoko yayo yari ihari rwose ku buryo yazisaba nyine biri aho ngaho umwami yamaraga kwima akavuga ati buraho ntukira umututsi wawe mwami none se icyo byabaga mbere y'uko abazungu baza ari rwose bagitwaza bashya gusunikira ku bandi responsabilite yabo ariko ntekereza ko biri mu bwonko yego ndabona urimo uzamuza kindaga ngo ugire ariko ntekereza ko igihe kitwa bwo bwose icyo kintu kayibanda bati buri muntu ni handi ku bwongo bwo kuri muri umutwe wa usunga amaze kugira mu bwongo pe gusa ariko babona bose gikomeye cyane cyuko abantu koko ufite gusuka uyu munsi wari umututsi ugacya wabaye umuhutu ugacyangwa bitewe nyine na ni soko nyine ugiye kujyana ahubwo bwoko bwawe uzi ko nyine ugiye guhahira birumvikana se twabonye umuntu hoza ari premier minister rwose agera aho naho avuga ko nyina akanda kubivuga na ko mbere akanda kuvuga mbere ko ministre ya tirumuri ndagira ngo rwose niba nawe uzamuye agatokera gira ngo ugire icyo wongeraho tubone guha ijambo Bwana Venuste nawe agira ikintu abivugaho Bwana Francois nawe uzamuye agatokera ikomeze
Nalita mwa yaga tuchi, kubera ko, raho waruji ziti, aba zungu baza ba sanza moko, bivu kwa nabeshi, aliko, nibyo kandi sibyo. Nukufuwa ngo imbuto wenda za moko bazi sansu. Aiko nago waya sansu. Kwari nago waliko waya sansu. Ndabi kusuwa anulia. Ndabi kuhu. Abazungu baza. Bazi sanganye. Amoko ichijango. Ali ya makumi ya avili na. Changwa sewa ndashuwa nukuja ya numero utatu. Kukobu ya moko haji hawa moko duche. Abantu bamwe udusu nabyita nguki amoko ari munsi noneho abantu bamwe mu moko yo munsi nabo bakiyita ubwoko nifata nk'abagesera abo bice bitatu y'abagesera none ugasanga habaziranyenda aho bari ugasanga rimwe narimo bataye ubugesera bavuga n'abaziranyenda hari abo nzi rwose igrupe yabo kandi ari abagesera noneho wababamura ukabarura n'ubwo kandi yamara izo grupu kwa eshatu z'abagesera na abagesera noneho bad ubwo bwoko barabuhasanze le clan ni nabwo bwoko kuko n'ubwo bwoko bw'ikijyango n'ubwo ku muntu agira ku mubyeyi yavuka ni conventionnel twego ni patriarcal biva ku mubyeyi bon cyangwa ni ku mubyeyi ku muntu wakubyaye cyangwa se ni waku niyo ufasha umwana wundi muntu ukamugira wawe nawe afata ubwo kugaho ubwo barabuhasanze noneho ikindi kintu bahasanze muri kare gace kwacu bahasanze ikintu kitari ubwoko bahasanze ikintu nakwita wenda nk'isoko ry'umurimo isoko ry'umurimo ni imibanire y'umuntu y'umukoresha n'umukozi iki kintu baracyasanze basanze umuntu ukorera undi hamwe na hamwe ukorera undi bamwita umuhutu ntabwo ari ubwoko umuntu akorera undi bamwita umuhutu ibyo barabihasanze uwukoresha ntabwo yari umukoresha ntabwo yari patron ntabwo yari shefu bamwitaga umutware barabihasanze ntabwo ari umuzungu wabizanye umukoresha ntabwo ari umuzungu wabizanye umuzungu yahasanze hari umukoresha hari n'umukozi umukozi akaba umuhutu umukoresha akaba umutware ibyo barabihasanze ngigibi nta bazungu bahasanze baza mu nyandiko zabo uko bigaragara banditse ko bo bahasanze amoko ngo basanga amoko y'abahutu na le watusi mu bitabo byabo by'abazungu bya kera nibyo none ubwo aho ngaho tushobora kwakomeza tukaganira none reka ngaruke ku cyo bavuga ngo tiki kuko nayo n'indi ngingo ikunze kuza kuvuga ari nayo yatumye maguru ntera gatoki ngo umwami yajya kwimikwa ngo akavuga ngo izina ryawe ry'ubututsi ngo ry'ubwami niri iry'ubututsi niri ibyo bintu njyewe ndababwira c'est dommage kuko birababaje ko ndabivuga ubu ngubu yego hari n'ubundi nabivuze ariko mbivuze uwo twabiganiriye atakiriho mbivuze uwo twabiganiriye naganiriye nagiye kureba umwami Kigeli akiriho hano ipfumu letaje turaganira ibyo bintu arabimbwira ko we yimikwa yarahiye gutyo koko ko yaretse izina ry'ubutunzi twagize ikiganiro kwibyo bintu by'amoko kirekire icyo gihe twadugisa naho turambagizanya ntabwo na bashije kubifata ngo narorise ariko tujya inama ko tuzakora tuzahura ikindi gihe hanyuma tukabiganira none tugakora ikiganiro nkanamutegurira biografi rwose ariko arambwira ati ndashaka kubanza kubonana n'abantu b'abagabo babiri bon ntabwo hano wenda si ngombwa ko mbavuga ariko bo barizi noneho tukazabona gukorana bon abagabo turabonana hari abanshimira cyane malheureusement nyuma yaho nyine aza gupfa tutarabasha kugera impamvu ze gutya abo bagabo nako nabo bazi nabo bizagera igihe ibintu bimwe wenda baganiriye nawe n'ibyo twaganiriye tushobora tuzabisangiza abanyarwanda rero icyo nshaka kuvuga ni iki nuko we yaje kumbwira ko we ubwe yakoze akazi ko kubarura abahutu n'abatutsi yakozemo ari umukozi ku ngoma ya Mwene se Rudahigwa Mutara asubiriramo ko ibyo dusoma twagiye twubwirwa natwe ko bajyaga kubarura abatutsi iyo babonaga umuntu ufite inka icumi zirenga cyangwa se akaba afite ibigega bibiri bitatu umuntu yabaga umututsi undi utabifite akaba umuhutu ngaho mwumve rero kandi icyo gihe iryo barura ryakorwaga ari abazungu barimo barikoresha none umutungo winjiye mu kujya kuvuga amoko gute uwo mutungo uvanzwe n'amoko uvanzwe mu moko gute nguko rero ukuntu abantu bava indimwe umwe afite inka cumi n'imwe undi afite icyenda umwe akaba ngo umuhutu undi akaba umututsi nguko rero ko yibanda avuga ati mwandikishe ubwoko mubare mu mutwe nguko rero uko abantu bahagurutse bavuga bati turashaka kurengera rubanda rw'abahutu ntabwo ari rubanda rw'abahutu b'amoko b'amazuru bavugaga ntabwo ari rubanda rw'abahutu b'ibikinyiri ngo noneho ngo ntabwo ari byo bo bavugaga rwa rubanda ruseseka rumwe rukora rw'abakozi bahakwa ruhatswe nk'uko ubu ngubu natwe tuba duhakwa tukaba duhatswe n'umuntu udukoresha uduhemba tukaba turi abahutu be abavuga n'abavuga kuko hari umuntu ugukoresha akaguhemba ashobora kukwirukana cyangwa se akakongeza igihe ashakiye wowe udashobora kumwirukana uri umuhutu we none ikindi rero ni uko ikindi kintu uzi ko mu kinyarwanda mu nkuru rwose birazwi ko iyo wabaga uri umuhutu w'umuntu yaba kubaga ari umutware wawe ukavuga uti ndi umuhutu wa Aloyizi Aloyizi ati ndi umutware w'umunyabagisha ariko nta hantu muzugera mwumva abavuga ngo ni abashakashatsi bazahadushakire nta hantu muzugera mwumva bavuga ngo ndi umuhutu wa kanaka nguriya n'umututsi wanjye ubu cyo kwa biravugwa da hari aho bavuga bati dore umututsi wanjye kuko ni inshuti ye kuko baganira mbese ari ibintu byo gutebya byo kugira undi ati dore umuhutu wanjye ariko nanone ikindi nanone ibyo by'amoko nyine ni ibiri mu mutwe buse wowe umuntu udakorera undi utafite umuntu uguhaka ubu umuhutu ute ibyo ni ibindi ngibyo ngibyo reka ndika n'abandi ndabona
erega iyi ngingo ni ingingo muravuga mu gifaransa bita ngo ni très passionnant kuko kwiganaho rwose ni ibintu udashobora guhagarara iyo utangiye kubijyamo cyane cyane iyo umuntu ubyiyumvamo nkawe kandi ufite ukuntu bisobanuye neza usobanukirwaho neza kuturusha kandi rwose byumvikanye cyumvikanye rwose ikintu cyitwa kuba Kayibanda yaravuze ngo buri muntu wese ngo ntiyandike ngo ubwonko muri mu mutwe icyo bisobanuye nyine reka rero tugende ku mutumirwa wacu nako yabanje kuba umukunzi wa radio urumuri akanyina akakurikira ibyo turimo duvuga akabyumva gose agiyeomba rwose hanura bimugeze none yateye intambwe azero no muba batumirwa ba radio urumuri nagira ngo rwose nawe muhi jambo mubwire ndasavuga twose tubiri icya mbere ese biro biganduro byacu niki cyakunyuzemo kintu cyane uko bavuze kuti naranyuzwe rwose no mbere njya kunzoka icyakunyuze muri ibi biganduro byacu bifitanye nikihe kiri kintu cyakabiri kugira ngo wowe uko byumva byumvute kuvuga n'iza gutyo ari umugundo avuga kuvuga ikiganiro amabare nitiza amagambo ye wowe ubyumvute ko twasubirwa tunsubiriza hanyuma dukomeze tuganire
umbere ni ikibazo cyiza cyane rwose Celestine kandi uko nari nkigutegerejeho numvise amagambo Kizito yaririmbye avuga ngo nta mahoro yabaho nta butabera bushoboka avuga ko ibyo byose biterwa gusa n'uko abantu bazongera bakiyunga noneho ngiye gusoma igitabo cya France Munyabagisha ku ntangiriro rwose urupapuro rwa mbere n'udashaka azagenda ariko areba gusa areba ati yandika umbabare nsome ibyo yavuze yaragize ati uwiyunga ntahonga ntahongwa ntahunga ntahungwa yirinda kwigunga no kugundira ibyifuzo n'ibitekerezo iyo ni imwe mu mpamvu yanzanye rwose kugira ngo ndagize amahirwe ntabwo nanibuze neza ariko Venusi Habiyaremye mbuka hariya mu Kiyovu aho bavuga mu Kiyovu cy'abakene ni ukuvuga munsi y'umuhanda hafi ahari muri sekitori Rugenge ntabwo nigeze ngira ikibazo rwose cy'amoko ku buryo kuzamo naje mvuga nti ariko aho ngaho nta kintu naba ndahangaha nicaye nshobora gukora kuko ubu ndi umuntu w'umunyamahirwe gusa ushaka gushimira mu kuza mu iki kiganiro kwari kugira ngo nshimire ntabwo ari kugira ngo nze kwigisha Munyabagisha mu by'ukuri utashatse kwita Yezu ariko umeze nka Yezu muri ntabwo ndi bavuze ko ari ivanjiri wabigeranyije n'ivanjiri none se ivanjiri se wayavugaga ubwo rero nakabyaga ariko mu by'ukuri uvuga ubumwe abavuze imvugo ya Yezu uvuga ubwiyunge nta handi ahantu abagana none rero ntabwo naje kwigisha Munyabagisha cyangwa se musomesha kuko abo bagabo babiri bari mu bantu bankuruye burya ugira ashaka kugera yegera abashoboye ibintu bariya ni abagabo bari imbere y'igihe cyabo nk'uko babivuga baravuga ngo bari imbere y'igihe cyabo kuko baratekereza kure cyane igihamoka zabo atakiriho ndetse umusomesha we nabonye yarateguye n'amategeko azagenga icyo gihe tuzaba twagize ubumwe uko bazajya bahana nuko interero yanjye yaje ite yazanywe nuko natangiye rwose kwanga amategeko kandi narayize musomesha twiganye muri universite niga amategeko ariko ntangira kuyanga kuko amategeko adakurikizwa nta mategeko arimo ntacyo amaze nuko numva rero umuntu wagize icyo abyaza y'amategeko yize ashakisha amategeko yunga nuko ngiye kubona rero mbona Munyabagisha araje aza asobanura neza icyo kintu cy'ubwiyunge aza abisobanura n'inganzo rwose utabona ahandi hantu ibyabaye mu Rwanda byo muri 1994 byagiye bivugwa kenshi n'abantu bo hanze we rero araterura bivuga mu Kinyarwanda cyiza cyane ni igitabo udashobora gufasha hasi wagisomye n'igitabo udashobora gusoma rimwe gusa niba uri muri uwo mushinga w'ubwiyunge ubu rero naje nk'uko iki ni igiparahari naje nk'uko nagiye ikibeho muri 81 ikibeho nagiyeyo mvayo ntacyo mvanye yo ariko kuko nanumvise ngo hariyo bikira mari yujya boneka ndo umukristo w'umukatolika ibyo rwose ntago nashobaga gutuma bavuga ko hari umuntu w'umwijuru waje ngo singeyo naha rero naje gutyo naje meze nk'umuntu rwose uje kureba Yesu wigendera abo bagabo babiri bameze nka Yesu wagarutse kuko baje bavuga ubumwe bavuga ubwinyonge nako nyuma y'imyaka 30 ubwo bumwe buraririmbwa buravugwa ariko nyine wumva tubuvuga ku gutya gusa uyu mugabo rero yaricaye abyandika ku buryo bwiza cyane murugwa n'ibyo icyo nzavanamo nuko ahari nanjye nzagira uwo mfasha akabyumva kuko ni igitabo nanone kitumvikana kuri buri muntu wese cyanditse ku buryo n'umuntu uvutse avuga ikinyarwanda adashobora guhita cyumva ubu rero nagize amahirwe ndiga ndasoma menya ibintu byinshi ntabashije kubikoresha kuri radio umuringo mvuge nti yemwe narahawe nanjye ndashaka gutanga hari n'indi mirimo myinshi nagiye nkora mu by'ukuri atari uko nyirusha abandi ariko ari uko gusa nabonye amahirwe yo kubera ko nagize amahirwe gusa none rero ubu uti wowe ubyumva ute rero ikintu gishimishije cyane muri ibi ni uko François Munyabagisha avuga ati aya moko azavaho azagenda pe umwe agenda abyumva azavaho navaho nibwo amahoro azaza nkavuga rero nti ubwo aya moko ari kirimbuzi nzaza muri iki kiganiro ntege amatwi hewe mbashe no kubona abo bantu umeze nk'aho babona mbese kuko nabegereye maze ibise bigasangira tugasangira kumva ikibazo tugasangira no kumva umuti wacyo ariko umuti wacyo ni muke cyane ukurikije n'abo bantu bibereye muri future njye nkaba ndahangaha gutya ariko ndatekereza ko byanze bikunze ibiganiro byawo bizatugira akamaro twese nka miliyoni 10 nubwo dutangiye gahoro gahoro gutya uko mbyumva rero nuko aya moko sinyemera na gato sinigeze ngira ibibazo byacyo niba ari uko navukiye mu ese nivuze gatoya ababyeyi bandi bavukiye cyangwa bambutse ishyamba muri za 60 ntibongeye gusubira inyuma bagumye aho i Kigali mu mujyi nkurira aho ngaho turi abakene cyane n'ibyo bya politiki mu by'ukuri nta kintu nabimenyaho nta kintu nabyumvaho ntamenye uko ese nshishikajwe gusa no kubaho abenshi mu banyarwanda rero ni gutyo bameze abajya kubatamika abajya kubagira abakonsomateur ese abantu bagura mu iryo soko ry'ubwoko barahemukira abantu benshi cyane kandi barabikora ari abantu bakeye ibi rero Munyabagisha na Musomeri babyumvise kera bageze kure cyane niyo mpamvu naje kubegera kugira ngo nanjye bansige ubwo butungane bwabo murakoze
murakoze cyane rwose ndumva byarangiye ugize abatagatifu rwose ugize intungane nibyo kandi ku rwo ruhande rwimwe kw'iyo ngingo yerekeranye no gusobanukirwa ikibazo cyerekeranye n'amoko n'ubwiyunge ni ikintu rwose kuko nanjye nemera ko badutanze badufiteho baduhaye rwose umwitangirizwa munini cyane bafite intambwe ndende bamaze kudusigaho rwose ku buryo natwe bisaba ko tugenda tubajya inyuma nyine niyo mpamvu nyine dufata ibitabo nk'ibyo basoma nyine banditse nyine tukabisoma kugira ngo tubyumve hari n'akantu gakomeye cyane uvuze mu kanya uvuga uti kugisoma ntabwo byoroshye nibyo kuko Munyabagisha yanditse ku buryo nyine nyine burimo inganzo nyine bukomeye uburyo nyine bwa gihanga rwose ku buryo ntabwo ari umuntu wese wakisukira ngo agisome cyumve nta kibazo gusa nanamenyetse nabwira ko yakoze uko ashoboye byari byose kugira ngo agende ashyiraho amasaku uturemajambo se kugira ngo nawe uzi umuntu ashobore kuba yabisoma atandukanye isoko n'isoko abitandukanye ariko kuko biragaragara ko kandi ibyo uvuga byo kugira ngo nk'umwana wagukina ahangaha nk'aho ugiye kugira ngo turabuze nawe kugira ngo ngiye abana banjye ho kado
abana banje bakuri nangaha mbona rwose byabatahejuru ntago babyumva byo nge no kugira ngo bagisome ubwandi bagisome cyumve byabatahejuru kuko ari bitangwa gikomeye cyane hari abantu rwose dukurikiye kuri radio rumuri rwose no kugenda batanga itekerezo ngo nabo rutumanye no buje twumva iko bagenda bavuga ari nkuvuze aravuze ati reka nkomeze niyengere igitoki cyane atubuni nge nisomera inzoga yanjye neza amatwi ragira umuri yarwaye mutima reka nkamuri gikatsi mbareke amoko ari hose andavuze undi ajya yavuga ati abati ariko se koko ubutumuze ibyo turebesha amaso koko muremeza kwa moko ari baringa ati mureke tube honete tureke ibintu bya naivote urumva ko bwana byabagisha bwana rezi musomesha mu cyafite akazi pe yabita kazi ariko niko bigomba kugenda kuko nabwiye ko iki kintu cyamuko nako namuvuga namutugemeranya aho iki kintu kitwa muko kiri mu bwongo bwacu cyatugeze mu misokoro cyatugeze ku buryo birasanga duhuma muba barashobora kugira indi myumvire yewe ndetse ko yari udashobora no gutinyuka ngo ugire ikindi gitekerezo nyine kivuguza nyine cya nyine cya ndabona kubyo cyamaze kutuzigiranya muri makeya ahubwo mukanya munya bagisha yabaye yacije majya mvuga ko wa musungwe ukiri ku rurimi njye navuze ko wageze mu bwongo mbere rwose arundi yitwa Emery avuze ati ayo moko yatugiyemo tuyabamo tuyakuriramo tubana nayo twige kubana nayo mu buryo bwiza nkuko n'ahandi bari barabanye nayo positivoma atabaryanisha ahubwo buzuzanya byose nitekereza nyine bari kugenda bakugeza ngo igishya ntabwo nabirangiza nabirasohoke ngo birangize ni byinshi ariko murumva ko abadukurikiye no bagenda nyine batanga ibitekerezo byabo ni byiza rwose ko abantu bagenda batanga nyine icyo bitekerezaho kuko tugomba nyine kugenda dusobanura buhoro buhoro ingingo ku ngingo kugeza igihe byumvikane bazikanye iminota ine mbere y'uko tujya mu makuru y'ikinyarwanda ariko nagira ngo nongereze bene asubize ijambo bwana Arizi musomesha n'utarutse kuvuga kugira ngo yumve atubwire niba hari akandi kantu twaganiraho mwatuganiriye ku isoko no ku isoko ry'amoko nagira ngo niba hari akandi kabango yatwongereraho kugira ngo nyine tutere intambwe gato ariko tutatumenya ko mukaba tugiye kujya mu makuru mu kinyarwanda bwana Arizi musomesha ijambo ni ryawe
urakoze cyane
ariko reka kugira mikoro uri kure turimo turakumva uri kure gato egereza ntuza gato
urakoze uranyumva neza
neza gato yakushaho
nivuga abatwumva bajye bakurikira neza amagambo dukoresha n'uburyo tuyakoresha kuko nk'uko nk'aba ngaba hari abatwumva batyo bakavuga batese muravuze ngo ayo moko ngo ntabwo twigeze tuvuga ko atari yo ntitwavuze ko ari yo ariko se ni moko ki ni nawo mutwe w'iki kiganiro cyawe twavuze ko utetse ayo moko ni bwoko ki nicyo turi kujya mu isoko kugira ngo twumve neza ayo moko icyo ari cyo ayo moko ni bwoko ki ese ni amoko koko noneho abantu babyibaze Faraswa nk'ibintu yavuze n'abantu batwumvise yenda nk'aba n'abandi ni byiza mujye mutanga ibitekerezo n'ibyuhuze nicyo ndacyo gushaka yaravuze ati kera umwami arakoze cyane kuko atubwiye yuko yabonanye na mwami Kigeli bagatanu twabonanye bakaganira akamubwira ko we yagiye gukora ibarura akabarura abantu bamwe bakitwara ko ari abahutu kubera ko batunze umubare w'inka zingana gutya abatutsi bakaba bafite umutwe w'umubare w'inka zirenze zingana gutya nibyo yavuze ati ese abo bantu bazitwa ko ari abahutu ko ari abatutsi kubera ko bafite umubare w'inka urenze icumi abandi bakagira hafi y'icumi ngo bakaba abahutu aho kumva ko uwo muhutu witwa ko ari umutwe kubera ko afite inka ziri hafi y'icumi undi akaba umututsi ngo akwitwa ngo ni umututsi ko afite inka ziri hejuru y'icumi ibyo umuntu yahitamo ni aho ngaho turi kumvishiriza kugira ngo abantu bumve neza ko atara niko tubivuga niko tubyumva twebwe abandi mushobora kuba mubyumva ko n'ubu ngubu uvuze ati mfite amafaranga 200,000 ari ibihumbi magana abiri, uri hasi y'ibihumbi magana abiri ni umuhutu, uri hejuru y'ibihumbi magana abiri ni umututsi, ukyumva utyo ntabwo naba ndi kumwe nawe. Naho rero ubwoko bushingiye ku mutungo w'ibintu nubwo ni urugero rumwe. Ese ubwo ngubwo koko wavuga ko ari ubwoko, wabugereranya na bwa bwoko bwavuga ati data ni umunyiginya, mama ni umuzigaba, ni umunyiginya w'umuzigaba, kubera ko mu miryango y'ababyeyi banjye ntibarumwe. Ntumva ko yatandukanye. Naho ngaho turi gusobanurira kugira ngo twumve, kugira ngo twumvishe abantu abashoboye kubyumva gahoro gahoro. Ntabwo hari n'ibindi bimenyetso bindi twavuze tuti abantu bahinduramo. Twese bahindura ubwoko. Ikintu gihinduka wakumva ko umuntu ni umuntu kandi bikemerwa, ejo hari umututsi. Ntabwo tuvuga tutetse ayo moko ni bwoko. Ese koko namo mara ndo muri make ndo ndaho ngaho na navuga ntabwo duhakana ko amoko ari ariho twatangiye tunabizi. Ariko se ni moko gere ngo ndavuga ni ngi bwamo ko kubera ko ntabwo na mara muri make ala kumva ko ndavuga kugira ngo tugeze ibiganiro. Eh wajye mumva neza ubwo duvuga ubwo dukoresha nuko nicyo tugamije.
Yakoze rwose. Nshuti rero mubona z'urumuri tumaze kureba icyo François Munyabagisha yita isoko n'isoko by'amoko mu Rwanda. Abantu bagumye kuduha ibibazo byinshi cyane kuri YouTube, batwigi kuri YouTube n'abatwandikira ku ruhande batubwira bati rwose ibyo hari nko harumbuye mu kanya rwose yandikiye inbox ko bavuga bati ati nimo numva ibibazo biganira byiza rwose ati rwose ndimo ndemeranywa neza cyane na bwana Aloyzi Musomesha ukunda abona ibintu ati rwose twemeranywa cyane rwose kubyitwa tugira ngo ngirwa moko abantu bakoresha mu by'ukuri bagira ngo birire cyangwa se bikubire by'igihugu by'igihugu. Ndo arambwira ati rwose nibyo na buriya buryo bwana François Munyabagisha arimo gusobanura ikintu nyine cyitwa isoko cyane cyane isoko nibyaramushimishije cyane uyarimo gusobanura ikintu cyitwa isoko ry'amoko koko usanga ari igicuruzwa muri makeya. Biragaragara ko abantu barimo kugenda bahumuka gakeya biracyari bicyararemereye cyane imitwe yacu birumvikana n'imitwe y'abanyarwanda benshi ariko ntabwo tugomba gucika intege kubera ko cyane cyane iyo twizeye ko turimo tuvuga ukuri. Kandi uvuze mu kanya avuga adusobanurira uko ari ya moko ari ayinda n'indaro ibyo nabyo n'ikindi kintu kubyoanyura urumva baragenda rwose bavuga n'amagambo meza y'ikinyarwanda akomeye. Bwana François Munyabagisha rero nagira ngo rwose ugire ikintu bivugaho hanyuma tubone amwe kamwe rwose yafikira avuga kugira ngo tumurekure yigendere iki kintu cyitwa amoko mu Rwanda ariko nta mwe zenga ukibona ute mu magambo meza nk'ibiri kugira ngo tukureke wigire mu bindi.
Urakoze Celestine. Ntabwo natangiye nawe ngo menye ibyavuzwe ubwo ibyo ngiye kuvuga n'ibyo ngiye nsanzwe niyumvamo. Ubwo sinjya rwose ku byo mwavuze kuko naba ntakurikiye ikiganiro usibye ko yenda kubera ko nabanye n'umugabo witwa Munyabagisha kuva kera nzi ibyo atekereza ndabizi ntavuga ko ibyo atekereza yabinshyizemo akibyemeza ko tubigabana ariko icyo gihe navuga kongera cyane icyo gihe navuga aya moko uko tungana ahangaha twarayasanze kandi twayasanze igihe mpereye ku myaka mfite nayasanze mu gihe atateraga ikibazo gikomeye. Wambwira uti hari abayakoreshaga bakagira abagaragu bagahaka iyo ni sisiteme y'ubutegetsi. Ibyo niko twabyumva kuko niyo urebye abanyarwanda bamwe basaba nk'ababyishimiye kuko ari sisiteme yari iriho yo ku aba umuntu ukurusha akazi akakaguha harimo injustice n'ibyo kubera ko hari abageze aho bakabikabiriza cyangwa se ugasanga uhatswe ku muntu utagira umutima mwiza akaguhaka nabi ibyo byabayeho. Ariko hariho n'abavuga ko atari ikintu kibi kuko nk'umuntu utabaga afite inka akazibona muri ubwo bwubake akazorora akazazirega abana be wasanga ntacyo bimutwaye cyane. Yesi simvuze ngo ntacyo bimutwaye cyane kuko hari igihe byazanaga n'utundi two ku ruhande tw'ubudode kujya kubaka inkike umuntu akaguhamagara igihe agushakiye bitateganyijwe utwo tuntu twazagamo. Ariko noneho ibyo ntabwo byari biri wavuga ngo nibyo byasubirinyaga amoko cyane kuko hari n'abatutsi nabo bahakwaga abatutsi bagufiya abo kayibana yitaga rubanda rugufiya burya rubanda rugufiya yakomatanyaga ari abahutu n'abatutsi bamwe badafite abagaragu icyo gihe rero bose biyumvagamo rero ngarutseho natangiye mvuga nti ibintu by'amoko byahozeho uko abikoresha uko abanyapolitika bikoresha nicyo kibazo tugomba kurwana cyo ndakubwiza ukuri ibihugu byinshi muri Afurika bifite amoko menshi ibidukikije amoko bifite ariko ntabwo ajya Rwanda twebwe dufite amoko atatu ugasanga turi mu mitsi turi mu mipanga turi mu tunyundo turi mu miheto ibyo bintu ubitera ninde ubitera si wa muturage wo hasi ubitera ni wa wundi ufite ikintu cy'ubutegetsi ashaka kugira ngo yikubireho noneho akoresha amoko kugira ngo abugumane nibyo naho ngaho hari ikibazo gikomeye ngewe ndumva rwose nta nabatindiye mu magambo ikibazo nticyagombye kuba amoko kubera ko n'ubu abantu bagiye mu bintu byo kubatira classe sociale ibyo byararangiye bakumva ko ari ibintu abanyarwanda bari babirimo bakavuga ati tubyemere uko bimeze nuzana kuvuga ngo uzabihanagura ukabihanagura ku rupapuro ukabisigana mu mutwe nta kintu uzaba utanze igisubizo ngemekeza ko abantu barakwiye kubyumva none bakavana mu bantu ko nta bwoko ndabora buruta ubundi icyo ni kimwe kandi umuntu akishimira mu bwoko arimo noneho abanyapolitike bakabaheza kubikoresha nk'ikintu cy'iturufu byo kwicara ku bandi kugira ngo barire hejuru nibyo ngibyo
urakoze rwose Bwana Emmanuel Senga burabona igihe abatumye dutende intambwe mu kiganiro cyacu ariko wowe niba ugiye mu bindi
ntabwo nshobora kugenda murakoze
urakoze rwose nawe mu kigo bakizi wanya aho ngaho
ariko musomesha yaragiye abanza hari ikintu yaragiye gutsindagiraho
yego ndabona yumvise reka twumve icyo avuga musomesha ariko baza kumvira mikurego
ni ikibazo ko abakoze Senga urakoze cyane mukomere kandi ndagutuza aho uvuze uti ahandi bafite amoko ariko nta kibazo bagira by'amoko nk'iwacu ariko twebwe tukagikora nta kibazo mubaza rero ikintu ukeka ko cyangwa se dufate wenda baduha nk'urugero ukeka ko se ayo moko ahandi bafite ari kimwe n'iwacu ukeka ko amoko yabo si ukuvuga ko yagombye kuba ari kimwe ariko se wumva ko ukeka ko uko angana icyo kibazo turimo tubashaka kujya mu isoko kuko iki kiganiro twakize ayo moko ni bwoko ki kuko no kugira ngo tujye mu mizi yayo si ukuvuga ngo twemere ko ndikuvuga ngo turuzi ko twananabivuze bavuge ko tuzi ko abantu biyumvamo ko ari abahutu abandi bakiyumvamo ko wavuze rero uti ahandi abajya bagereranya n'amoko yo muri Congo bakagereranya n'amoko y'i Buganda bakagongeranya ndetse n'abageze i Burayi bakagereranya n'ababiligi abakorama n'abajerimani ko ngo n'abanyarwanda bakumva ko ngo amoko y'ahandi ari kimwe no mu Rwanda njye ntabwo ari ko mbyumva kuko nibyo niho ubonera nyine ko atari ntabwo ari kimwe kuko ahandi ntabwo tuvuga wenda abantu nk'urugero wagiyemo mu gihugu cyo muri Afurika rwose utubwira uti ese amoko yaho ni kimwe n'iwacu bafite ibiranga ayo moko ese twebwe ibiranga ayo moko y'abahutu n'abatutsi ni ibihe wowe nk'urugero mu gihugu cya Afurika uzi muri Congo utubwire nko muri Congo nko muri giturage cyangwa se muri Tanzania utubwire nk'urugero amoko wabonye noneho utubwire n'iwacu utubwire uti nayo ni amoko ugereranye urugero rumwe gutanga nk'urugero ntabwo nemera ko kugereranya amoko y'iwacu nayo abantu ntabwo ugenere ntabwo ari kimwe ntabwo ari kimwe
oke reka rero ngusubize amoko tubona muri ibi bihugu bitwegereye bidukikije ni amoko ushaka kuvuga uti agabana ururimi rumwe atuye mu gice kimwe usanga bafite igice uvuga uti ubu ni ubwoko bw'abaganda ndafata nko muri Uganda ubu ni ubwoko bw'abakiga iyo umanutse ujya kwegera u Rwanda ubu bwoko ni ubw'abacori ubu ni ubw'abaruwo ukumva bafite teritwari barimo bakaba bafite n'ururimi bahuriyeho ibiterwa n'iki ibiterwa n'ubunini bwa teritwari ubunini bwa teritwari butuma amoko yisanzura birumvikana ko iyo abantu bahuje ururimi baragenderana bakajya gutura mu gice kimwe. Icyo gihe yari igihugu kinini bagira igice cyabo teritwari yabo. Iwacu ntabwo byari gusohoka. Mu Rwanda ntabwo byari gusohoka. U Rwanda ni igikombe, u Rwanda ni isahani. Ntabwo wabona igihugu cy'abatutsi ngo n'igihugu cy'abatwa ngo n'igihugu cy'abahutsi. Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Buriya mu Rwanda dufite niyo kubwira ngo bageze ku majyambere. U Rwanda rugera ku majyambere ahwanye n'ukuntu rungana. Kuvuga ngo ubatse imihanda mu Rwanda ukavuga ngo muri Kongo ntibabishoboye. Wabirengagije ko Kongo ingana n'uko u Rwanda rungana. Buriya ubuto bw'igihugu cyacu bufite ingaruka z'impande ebyiri. Ingaruka nziza n'ingaruka mbi. Nibyo rero ndabona munyabagishe amaze n'intoki ze ariko singukundira kuko nukomeza kumarana gucika nigendere. Jeneta nigenda gusiga.
Komeza ajya mbere rwose komeza ni byiza kuganira. Ibitekerezo bitandukanye ni byiza komeza.
Nibyo nababwiraga. Buriya ikiganiro mwazanye gifite akamaro kanini. Reka mbabwire nagikurikiye ibice bice ariko gifite akamaro gakomeye cyane kubera ko abana tubwira genda afata abana barimo kuvuka ibyo by'amoko ntibabizi bari batoza bagira ngo bangane abafite abahunze bafite ibibazo baravuga ati nimuzajye kureba abo basigaye mu Rwanda abasigaye mu Rwanda bavuga ati nimuzajye kureba abo bahunze biriya bikenya byajyanye ingengabitekerezo urabyumva hazamo ya politiki yo kugira ngo abantu bicare ku butegetsi bakomeze banyunyuze ibyo bintu iki kiganiro gifite ikintu cy'ishimwe kuko gituma abantu bagitekerezaho gutekereza buriya abanyarwanda dufite ikibazo hari ukuntu dushaka kumiragura ibintu uzumva ukuntu abanyarwanda uzareba ukuntu abanyarwanda batega amatwi radiyo ntabwo bashaka gutekereza bashaka kumva ibi rero bituma batekereza icyo ni ikintu mbashimira nawe umunyabagishe ibyo ashaka kumbwira ntabwo nzi ibyo mbwiye kuko nakubwira ko kariya gahugu kacu ni igi ntabwo ushobora kujya ku mutwe w'igi ngo ujye ku mutwe wo hasi undi ajyemo hagati mwese murahura ni ikibazo rero buriya ni ikibazo cya teritwari ubuto bwanyu
yego bwana Francois ngato ya kugira ngo nyine tunamurekure yakumbwira ko ibyo kuvuga ku Rwanda ni rutoya njye ntawe mbyemera iyo u Rwanda ni rutoya iyo warubonye ngo ari rutoya ni Mobutu niwe wabonye ko ari rutoya none urwongera kubona ari rutoya na Habyarimana avuga ngo rungana n'agakombe njye ntawe mbyemera u Rwanda ntabwo ari ruto ni si ruto rwose cyangwa umuntu utwambuye mabe Mobutu yaravuze ngo ikibazo ni ukugira ngo agahugu kabona ari gato kakagira umuperezida muto ngo noneho ngo no mu mutwe hakaba hato
akaba atambaye n'indorerwamo
amba n'amadarubindi
ngo atambaye n'amadarubindi njye mbona ko ahato dufite ni mu bwonko ntahandi naho ibindi byo abakurambere niwe bavuga ngo u Rwanda n'isi yose ubusaha turi ahandi ndababwiza ukuri ko njyewe numva ndi iyo turimo tuganira buriya tuvuga ikinyarwanda tuvuga ku Rwanda tuba turi mu Rwanda turakora hari umusaruro twohereza mu Rwanda u Rwanda ni rugari ariko ahantu hafungana ni mu bwonko nidufungura mu bwonko tugomba gufungura mu bwonko u Rwanda mukabona rukaba rugari none icyo ni cyo kimwe none rero ikindi ariko byabiye bihari
ntacyo rya mbere
nkakubisa kugira ngo utaza kuvuga ibindi mari wabivuragura
nk'ibyo nawe cyane ushaka kuvuga by'amoko y'ahandi njyewe nkunze urugero rutanze rwose uvuga uti abantu basangira ururimi bagasangira n'agace abanyarwanda natwe dusangira ururimi tugacangira agace ni ukuvuga yuko twagombye kugira ubwoko bumwe mfite ariko iyo urebye ahandi bafite ya moko menshi nko muri za Kongo za hehe ari amoko mbese urebye ari nk'ibiryango nkuko natwe tuyafite ariya ya kera y'ibiryango gusa bo aho nujya muri za Kongo nujya muri za Uganda ako kantu ko gushaka kubumva kuvanga nza de classe sociale na nanuza na le nuza n'imiryango ako kantu nta ukabaye ahantu muri kare agaciki wacu niho kabaye kazanwe n'aba gutereyo kaje gute marezo none yo tuvuga rero ngo tutsesengure tujye mu mizi ntabwo twatubira kuvuga ngo amoko ntabaho ngo nimo yajugunye cyangwa sariho oya twa dushaka kujya mu mizi kugira ngo tuyumve twumve ibyayo atari ukuvuga ngo turarenzaho gusa nk'urwiri ngo kubera yuko ngo reka ngo tubifate gutya ngo ariho amoko ariho ariko tumenye icyatera akora gute esa icyo tuyahombiramo ni gute kuko tutazaho turuka isoko yayo n'isoko ryayo tutabibona ngo tubyumve neza twakomeza kuyivurugutamo ntabwo tuzabivamo ntabwo tuzabivamo urugero urabona nk'ubu ngubu urugero njyantanga ni mbere ya mpuzikintu manwa aravuze ati mbere tubyiruka twasanze ibibazo amoko avugwa nta bibazo byari birimo nta ntambara zabaye mbere ya 50 ziri hagati y'abahutu n'abatutsi cyangwa n'abatwa ntazo habaye intambara hagati y'abega n'abanyiginya hari n'izindi zabaye mbere kandi nibutse yuko u Rwanda rwa kera u Rwanda rwatangiye ari urwa Gasabo sinjya mu mateka ariko murazi Gisaka ntabwo rwari u Rwanda hari azandoba ntabwo hari u Rwanda Bugesera ntabwo yari u Rwanda Nduga ntabwo yari u Rwanda sibyo ni ukuvuga rero yuko iyo tugiye kujya kuvuga ibyo by'amoko nabyo tujye tujya kureba ukuntu u Rwanda rwagiye rwandara rugakora noneho tumenye ukuntu n'ibyo bintu by'amoko nabyo byagiye biza kuko hari abantu dushobora kuvuga ngo abangaba ni abahutu kandi bari atari n'abahutu gicu cyangwa se tukavuga ngo ni abatutsi atari nabyo noneho icyo nashaka kuvuga ni uko icyo Manuel yavuze ati mbere tubyiruka ntabwo amoko yari ikibazo koko nibyo njye ntanga de facto urebe urugero njyantanga ni uko mukuru wanjye yavutse muri 42 hari mu gutyo yitwa yabatwa ayabatwa tukitwa nyuma ya 40 twabaye abahutu twitwa abahutu muzi umuntu witwa Rujigiro ayabatwa numva bavuga ko ari umututsi ariko yitwa ayabatwa nzaba nzumuntu umugabo witwa Semututsi nzumuntu witwa Nyagahutu Sagahutu namwe murabazi bafite amazina biswe amazina mbere ya 60 ubungubu koko tubazanye ninde wambwira ko hari umuhutu wajya akajya kwita umwana we Semututsi umututsi wajya kwita umwana we Gahutu
ahubwo ari cyose gikomeye urimo kwenyegura ahubwo kandi ubonye abagisha ubururo mu Rwanda ari ikintu kiza kwitse n'indi ngo ni icyorezo ni ikintu cyateye mu Rwanda gikomeye cyane cyo guhindura amazina ayo mazina nyine yose bari bagenda barahindura akakemera akayahindura ku mugaragaro nyine akajya rwose muri minisiteri agatanga amafaranga cyangwa bya zino nyine zirangiza nyine nyuramo yiciye mu byahita ubucamanza ariko icyo kintu kimwe kiri mu Rwanda muri kano kanya ubwo tuba tuvugana cyo guhindura amazina y'abantu ibyabaye byo guhindura amazina y'uturege ni ikindi kibazo ariko abantu barimo kumva niba witwa Sagahutu cyangwa se ayabatwa ukumva ko biguteye ipfunwe kubera iki iyo mikoreshereze y'ubwoko mu by'ukuri barimo gusiba mu mitungo ntibibaho ariko umuturage wiyirebera agasanga ibyo bintu atari ko biri noneho yandi abategetsi barimo gutegeka agahitamo kugera n'aho ahindura izina rye kandi uzi ko mukeneye kuvuga ngo izina ni ry'umuntu ariko icyo bivuga nacyo uzi ko rwose ubundi izina safimba ryo ridahafite yawe ukumva rwose ko akayireka akumva rwose kuko bimuteye ipfunwe byagiye ipfunwe rwose nabivuga sinavuga undi muntu wavuze ko arifite niyo yagiye amazuru yego ufite ipfunwe kigeri kitwa ubutegetsi butuma abaturage bageraho bumva bagomba no guhindura rwose n'ikintu cyabarangaga kinagenda ku izina ryabo ni ikintu gikomeye cyane rwose kuko bizanyine gutsindagira ubwa mukara by'uko ubwoko
bujukuri bukoreshwa n'ubutegetsi bufite ikintu ushaka kugeraho. Nari mu kintu jambabare gato ariko gukomereza aho ngaho.
Ni ibyo rero rwose ugize neza kuko nk'ako kantu wabona bashobora guhindura amazina bagahindura bagahinduranya ubwoko, ariko niba ubwoko niba ufite umuco wabo ufite ururimi rwawe ntuzaruhunga, niba ufite ababyeyi bawuvukaho ntabwo uzabihindura ngo uvuge ko noneho ngo uvuka ku giti cyangwa ku giti. Ibyo ntibishoboka. Niyo mpamvu rero ibyo byose bigaragaza ko ya moko ari igicuruzwa nta ntuza afite. Noneho iyo urebye rero ikindi nashakaga kuzamura kugarura kuvuga ni uko iyo urebye ubu kuva muri za 60 twagize icyo kintu cyo kuvuga ngo amoko tukabonera abantu mu ndorerwamo z'amoko abahutu abatwatutsi, ariko mu by'ukuri ikintu cyabishyizeho ntabwo ari uko ayo moko yari ariho cyangwa se tuyonka mu mabere cyangwa se ngo abantu bagiye babyigisha abandi. Oye, ni akarengane. Iyo uwimye umuntu ishuri umubwira ngo uri umututsi, umugira umututsi akura yumva atangira kwibaza ati ni umututsi. Iyo utwikiye umuntu ukamutwikira ukabona inka ukazirya umubwira ngo ni umututsi, yumva ari umututsi. Iyo ufashe umuntu ukajya hari ukamufunga ukamwuzuzamo umubwira ngo n'abandi na bagenzi mvuga ngo mwebwe muri abahutu ubahindura abahutu, ubu ndababwiza ukuri njyewe mbwira ibi turimo dukora wenda turarota. Ariko njyewe ikivumbikisho cyanjye niyo ntekereje abantu bafunze barengana barengana bazira ubucuruzi bwiza ngirwamoko, njye niyo kivumbikisho cyanjye kuko niyo ntekereza. Yewe hari n'abandi noneho bicwa urumva abantu bafunze bari mu munyururu barengana ni benshi. Dushobora kujya hariya tugasesengura tukavuga ati bari abantu bahuje ikintu cy'uko ari abahutu, tukaba tukavuga ngo ni abahutu bafunzwe, nk'uko dushobora kujya hariya tukavuga ati hishwe abatutsi tukajya n'ahandi hishwe abahutu. Ariko biragaragara ko ubu ngubu iyo tureba Kizito buriya hari inzugi nyinshi yafunguye, hari abantu bumvaga ko ngo hitwa abahutu, ariko numvise numva ntabwo njye nizegana na Kizito ntandabibona, ariko baravuga bati Kizito ni umucikacumu w'umututsi. Ariko murebe ibyo byamubayeho si wenyine n'abandi bagasakurira n'abandi bose, none ugasanga izo ngirwamoko zirakoreshwa mu kwica abantu. Ubu ngubu nageze kumva ikiganiro cy'umuntu witwa Jean Paul Ntagara asobanura ikibazo cy'amoko mashya y'abasajya n'abasope n'abandi sinibuka. Icyo ni amoko, n'andi moko arimo avuka nta kuyakinisha, ni amoko ariho. Ayo moko rero ni ukuvuga ko agizwe n'iki, ni uko hari abantu bikubira ibintu bakaba bafite ahantu bahurira, none abandi bazabavumbura bakavuga bati bano bantu bikubuye ibintu ni abasajya, ubwoko bukavuga. Kandi ugasanga bafite konsiyanse y'uko ari abasajya bafite ikintu bahuriyeho bagafatanya guhigika abandi. Nk'uko hari ubundi bwoko bw'abakiga n'abanyenduga nabwo buriho bwaraje, hari abantu bumva mu mutwe yabo ari abakiga hakaba abandi bakumva mu mutwe yabo ngo ari abanyenduga. Nyamara wareba wasesengwa ukavuga uti ariko umukiga ninde, bati ni umunyagisenyi ni umunyaruhengeri ni umunyabyumba umunyenduga. Hanyuma se ubivuga gute usobanura gute? Ariko murazi yuko abanyenduga bishwe muri 73 bakorewe kudeta ngo mbere bari barikubiye, none ugasanga wajya kureba abantu bavuga ngo bari barikubiye bakajya bakavuga ngo ni agaco k'abantu b'igitaramo. Wanasesengura wareba ugasanga mu by'ukuri batari barikubiye, none wavuga ngo ni abanyenduga barishwe wari ugasanga abantu bishwe kazima bose nabi igitarama wenda n'umuntu umwe wakibuke. None ukavuga ngo wareba none muri ka gaco k'abantu bita ngo ni abakiga ni abantu wenda bo mu gace ko ugisenya agantu gatoya, none ukajya kubona ukabona abantu twateruye ibintu tushyize hariya ngo abakiga n'abanyenduga, abantu bakabyipakira mu mutwe aho turi hose wakandagira ukikanga umukiga ukikanga umunyenduga. Ubu turagenda aho tugenda dukandagira ukikanga umututsi, umuntu wabona umuntu ukamubonamo umututsi kubera iki byari bintu twipakiye mu mutwe ya misungo yatuvuye mu rurimi ikazamuka mu bwongo ngiki kibaza ukire noneho rero nitwumva umutego wayo moko tukumva dinamika ya tukumva aho isoko yayo tukumva isoko yayo ukuntu rifunction nituma kubyumva kuko ayo moko iyo bayakoresha kugira ngo tumarane turamarana tukaba turimo turayarema twarangiza kuyarema tumaze kumarana none tukazajya twacuza tukayakorera publicity tukayamamaza ugasanga umuntu avuye hariya aturutse mu Ruhengeri ati ndi umuhutu ngo naka akogera ikindi ngo abatutsi baradukandamije ngo imyaka 400 none warebuka vugute se umuntu wo mu Ruhengeri aba umuhutu gutaba umututsi gute ko mu Ruhengeri ko umuhutu ko ari relation y'umuntu hako ni umuhaka kandi iyo dinamika yo guhaka ntabwo mu burukiga yabayeyo ntabwo yabayeyo ariko akaba wa mbere mu kuza kuburana iby'amoko kandi u Rwanda rugeze ejo bundi nta myaka 400 iyo nce ya ruguru igiye mu Rwanda ntayo nazo zanduka nazo nta myaka 400 imaze ntayo none ugasanga abantu bati bagacuruza bagakorera publicity ngo by'amoko tugatangira hari ukuntu mu ntambara abantu babaga barimo bicwa bamara kwicwa amfeti bakahinduka akaba aribo benyegeza urupfu rwabo bakagenda babwira abandi bati turashize baratumaze abantu bagahunga tukajya kubona tukabona igihugu twagitaye tutagishobora gusubira inyuma ngo tuvuge tutariko bite kubera iki kubera n'ibindi nabyo rero ubu turagiramo amoko ariko tutazi icyo tuyaragiyemo amoko nta dutunze ikintu kidutunze n'imirimo n'uguhaha n'ugukora hano aho mu Bubiligi muri Etats-Unis turakora ntawukeneye kugira ikarte ngo y'umuhutu cyangwa y'ubututsi ntawukeneye kugira ikarte y'umunyarwanda uzafata ikarte yawe ngo uri umunyarwanda ujye kwishakisha akazi ntukabona njyewe nzagukomera amashyi ariko none se nicyo rero naho ngaho tugomba kuzamura tukereka abantu ko abakurambere bacu kera nakwankubamira iyo bavuga ngo ubwoko abagesera abandi bari bafite ukuntu babanirana noneho byaturutse he rero bari bafite ukuntu babanirana ntabwo bari byo kuvuga ngo abahutse abatutsi bake ibyo abantu bavuga ngo nta muco n'umwe ushobora gusanga nta hantu ushobora gusanga usobanura ngo abahutu bafite uyu muco abatutsi bafite uyu muco ariko abahutu bariho kuko abantu bishyize mu mutwe ko ari abahutu bakababwira ngo abahutu nta bwenge bakabisubiramo bakavuga bati abantu baradutuka ngo nta bwenge tugira none wamubaza ute se uri umuhutu hanyuma se wumva wowe ufite ubwenge uzi ubwenge ati urashaka kuvuga iki mubajira ikibazo wowe wumva ufite ubwenge noneho niba wumva ufite ubwenge kandi bakavuga ko abahutu nta bwenge bafite ni ukuvuga ko utari umuhutu ntibura ni urubanza rero rw'abantu utabona nibyo
munyereka ngusabure uruhushya rwose
n'umututsi nawe ni kimwe
ndabyumva reka ngusabure uruhushya kuko
mbere yuko agenda ntabwo bitindaho ni kuko kantu ni ukugira ngo rwose abantu batekereza nk'uko wavugaga mu kanya uti ahandi habamo kuki twebwe dushwana kandi abandi badashwana twe dushwana ni aho ngaho nashakaga kugera kandi barashubije wavuze neza ko nk'i Buganda aho ngaho amoko yaho ntabwo ari kimwe n'ayandi amoko yo mu Rwanda ya politiki abandi bagiye bantu tubitandukanya tureke twitanyanya ingirwamoko y'abahutu abatutsi n'abatwa mu Rwanda ngo wavuge ngo hano habamo bari ku bacu nkuko tuyafite no
Ndagira ngo mbasigire akantu k'umukoro kuko ibintu tuvuga nabwe ko ari ingisho zikomeye ariko sinzi niba ari twebwe nka generation turimo tuzabihagarika nuko uvuga iki uko mubona ari ibicuruzwa bya politike ari isoko ni isoko biza tugomba gutekereza bizahagarara gihe kiri bizahagarara biti je ntekereza ko ibi ni ibintu uko tugenda tubikomozaho tubiganiraho tugomba gusigira abana bacu ariko ntitubazigire rwa rubanza rwatunaniye ni ukuba tukagira ahantu tugeza tubasobanuriye noneho kubera ko umunsi wa nyuma nta muntu uhagarika tukava muri uyu mubiri tukajya ahandi ariko noneho ukavuga uti hari ibisobanuro nasize ntanze ndizera ko umunyarwanda azazamura ibitekerezo akagerageza uko atekereza ko ari umunyarwanda kurusha uko ari umuhutu ari umutwa ari umututsi abantu bo tugomba kugera kandi birashoboka ubu tugize imana mu ngo zacu zaba iz'umuhutu wowe zaba iz'umututsi wowe uriya ntiwigishe urwango nk'urwo uvuga ngo dore bariya ngo dore uko bameze mukaganira ko muri abanyarwanda ko aricyo kintu kibashishikaje byakwihuta urwo rugendo rwakwihuta rero mbasigire uwo mukoro murebe ukuntu muzagera kuri iyo ngingo dushishikarize urubyiruko cyane cyane ruzasiga rutengeneza icyo kibanza cy'ubumwe bw'abanyarwanda cy'imyumvire myiza yayo moko reka mbasezere murakoze kandi muri abagabo beza
murakoze rwose bwane mwari mwese senga rwose ahubwo rwose waranamfashije cyane kuko utumye twerekeza ku musozo agira ngo niyo tuganaho aho ngaho rwose uganishe pe rwose ushimye ahandi rwose aho ngaho uganisha ariko kwagumye kwizimba mu jambo ntabwo twese twumva Venuste kugira ngo agire ikintu nawe agire ikintu abivugaho kandi Venuste ijambo ryawe
singutinzira cyane kandi nsengagize neza cyane kuko ahise njyana aho nashakaga kugera aho navugaga ko bwana Munyabagisha yatekereje ibintu bintu neza cyane ku buryo yavuze ati iyi ni inzira ikomeye ariko igomba gukorwa n'umuntu ku giti cye ahandi akavuga ati ni uburenganzira bw'abashaka kwiyumva mwayo moko ni uburenganzira bwabo bipfa kutabaviramo guhumana ni ukuvuga ngo ufite uburenganzira bwo kwiyumva mwayo moko niba ushaka ariko se uramenya ntibizakujyane aho byagiye bitugeza habi akavuga ati iyi ni inzira izakorwa n'umuntu ku giti cye ntabwo ari iyo kuvuga ngo izafatwa na generation yose ngo dukore ibintu turi mu kintu cy'ikivunge ni inzira ikomeye igomba kugendwa n'umuntu umwe ku giti cye nuko yumva aya moko amubangamiye kandi amuremereye murakoze
murakoze rwose nongeye nshyira amaso gato mu byo abadukuriye barimo kuvuga ari nk'uvuze mu kanya avuga ati rwose uwitwa Marie Grace ati rwose ati tugomba kwicara tugasasa inzobe tugasigira abana bacu umurage mwiza hari n'abandi bundi bavuze ati ngirwamoko ibahe Burundi ntibahe Rwanda wayisobanura ute musomesha avuga ahandi ko atabaho kandi hafi aho babyemera ikindi kibazo rwose banayemereshwa kubona kubyumva nabi rwose ikintu cyitwa ntabwo abezi musomesha yigeze ntibarumvise neza asobanura ko ikintu kitari kuko tumutora sobanura ko biri mu mitwe yacu birimo rwose mu imbere yacu isukuru yacu nyine iyo myumvire nyine ariko se imoko ni iki mu by'ukuri ni bwoko ki nyine se ikibazo twibaza mu by'ukuri
Yamu kuipoku, yana kujenga mugiishi mwa Afrika, muri Congo, muri Kenya, muri Central Africa, hali amu ukarahani, amu kubo se, ene turimi, ifi turima vuga, afita hatu ya, afita muto wa abu, yaringa na kazi ya njia kura kuti na jani, imicho tano kanya nundi muto, kaza ngo bangwa bia imgawa ni baibia. Kasa angani mwa bia injagwa ni wajibia, kuzikona kwa kosa kusti imicho tano kanya kujibu kwa kosa ingi nugo kumungu kwa kosa ingi waranga ubiuta etini kwa kosa kaka kaka, haku mungu handa te, jiki mugi ne kila yuko fiziko ma kila yeroma, kila ngo mitu kaya chuo, kijia kusana wakini kwa kana imerina kwa ina kwa, alisema mswa hava kwa, kumi na harini ndi bili mitu kaya, aliku ningi kwa mo kuni ndi kuko siyo. Voilà. On a beaucoup de gens qui ont vu. Non, mais du coup, on a dit que nous avons tout copé. 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 On a dit que nous avons tout bisas ubwoko bwabo byari umuntu none ko bijya n'itera imbere abakambwe bacu ubwoko bihinduka abasindi abega ababanda abageza n'ibindi byose abanetero abajyambere noneho baba bihindura ngo na ni nabajyambere bavuga ko abatutsi abahutu n'abatwa noneho rero abatera mbere bo bingi bango ndu umunyarwanda cyo n'ikindi kibazo noneho barangiza bavuga ati abazaza rero bagomba kusubiza y'abantu bakongera kaba abantu kandi kandi ndi musa tufatuwe umwanzuro kano gataburo kari kuri page 14 rwose akatusobanure neza uze ko ndo umwanzuro ariko ndagira ngo Rwanda Venice ko yakoze ko yavuze mu magambo avunaguye Rwanda rizo musoma sinzi rimo kubyumva neza kugira ngo rwose nawe ugire ikintu bivuga hanyuma duhe Rwanda France ko munyabagisha ijambo ry'umusozo kuko ntegeza ko ndabigenza kuri ya mbivuze cyane cyo musiba tugipfundikiri aho ngaho
What's the name of the ubugene nditwabo ubugene bumwe ari mu miryango ari mu mashuri no muri politiki bitewe naho umuntu ari nitewe naho umuntu yabandi nandi buhamye no ngere tubira amahanga ntabwo umubyeyi wanje simvuze ahundi ibyundi mubyeyi bumwe uko ndi yarari hore kwa dahari ntabwo ari cyanzanye ariko ntabwo yigeze yatubwiraga wati mu miryango yatubwiraga arimo kuyikijyamo yambwiraga ati jya kwa mu basinga kwa Karamaka ujye kuzana iki n'iki akambwira ati jya kwa mbanza rugamba ukambanza rugamba mu Burunguru akambwira ati nuko yiyandikiye ari nuko yavugaga imiryango y'iwabo nuko nakuze rwose n'ubu yatubwiraga no kuje rero ngara bigeye bitirwa ni umuntu mpanje nkije rwo singira n'indi ndi ngiye batyo n'ubugunda hari banda habo mpanje hanga ni muhungura hanga ni mu banyakarama hari ya ni mu basinga abo bose ni kubabika n'iyo ariko ntabwo kwaje ntabwo bambira ntabwo yambira ngo ngiye kuma bahutu kwa kana oyi nuko nguko yarandije mubyeyi wanyu nuko yarandije nuko nige nakuriyemo niyo hambu nyine uko naye muko yapinga ya imbita kwa ndiga mu kuko nige nishwa ko ngo abahutungu ngo bameze batyano kitako ndigi muri make nuko nguko burya biterwa n'umuntu aho imbodere ya mugenda aho yugize kuvuga ngo mbere bita cyangwa mbere kuko biterwa ni nuko umuntu yabaye bu muri make nicyo narugaho kudakira.
Urakoze rwose ahubwo rwose unatubereye mu magambo avunaguye rwose urakoze cyane. Ndagira ngo rwose bwana Franco Munyabagisha tugane ku musozo w'ikintu kiganza cyacu uzubona karagonde hamwe wadukoreye keza cyane rwose muri kaza no kutubera isengesho ry'umusozo turatubizirikana mutwe yacu no tuzatumubwira tuzatukomeza ijambo rya bwana Franco Munyabagisha.
Murakoze mwese turimo tuganira reka nze njyageze abo
ako byoroshye ariko rero ndagerageza ko ndumva atari ibintu bikomeye cyane ariko mbere kugira ngo abantu badukurikira babashe gusobanukirwa neza ibyo ngiye gusa naho nshushanya hano ajya ngo nibutse ko mu bintu tuzi twumva ibivugwa ku moko mu Banyarwanda mu binyamakuru no mu bitwa abashakashatsi kugira ngo abantu bashobore kugera ku ibyo bintu bivugwa hari ibintu navuga ingazi navuga esheshatu tugomba gutandukanya hari ingazi ya mbere yo gutekereza iyo umuntu atekereza aricara agasa naho ari imbere y'ikibaho kijimye cy'umukara nta kintu abona asoma ntaki agatekereza agahindura amaso akareba imbere muri we agatekereza yanafungura noneho akari n'ikindi kintu cyo kwitegereza atekereza ukitegereza ukareba ibintu bigukekeje ugatega amatwi ukumva ukongera ugatekereza ubwo ni ibintu bibiri gutekereza kwitegereza hari ikindi kintu cyitwa gusesengura umuntu usesengura ntabwo aba arimo atekereza arasesengura afata ibyo yabonye akabisesengura akareba akavuga ati ibi bintu biri bibi n'ibi n'ibi abize ibintu by'amasiyansi nafata urugero rwo iyo tubona amazi amazi aya mazi umuntu yasesengura ayabonamo imyuka ibiri ariko njyewe ntumbaze nubaze umuturage ndibwira ngo amazi arimo imyuka ibiri ngo oxygen na hydrogen ariko we usesengura arabibona ntabwo abihinge ntabwo arabibona ni ugusesengura umuntu yari yasesengura afata ibyo abona akabivuga akavuga ati ndabona ibi hari indi ntera indi ngazi yo gushakashaka abashakashatsi urasesengura ugatekereza ukareba ukitegereza ukagira ibibazo wibaza ukajya gushakisha kuko ubonamo harimo ibibazo hari ibibazo ibyo bibazo bibaje no ukajya gukora ubushakashatsi kugira ngo urebe ko wabibonera ibisubizo mu byo ubona ushobora kubibonera ibisubizo utekereza cyangwa se usesengura cyangwa witegereza hari ikindi kintu rero nanone cyitwa guhimba guhimba cyangwa se guhimba reka mvuge guhanga hari uguhanga hari no guhimba guhimba ni uko ushobora guhanga ibintu mu by'ukuri utitegereje cyangwa se guhanga umuntu ahanga indirimbo akanahimba indirimbo uhimba inkuru ndaza kubabwira impamvu ibyo bintu ari ngombwa noneho hari n'ikindi rero cyitwa kubara inkuru urahimba inkuru hari abantu baza bagakora akazi ko kubara inkuru bakazihererekanya sibo bazihimbye nta bushakashatsi bazikoreye ariko bakabihererekanya ibyo mbivugiye iki kubera yuko muri iki gihe tuzabona abantu iwacu igihugu cyacu cyangwa agahugu kacu cyangwa agahuru kacu nzivuga ko ari agahuru nta soko gafite izwi byabaye ngombwa ko igihe abazungu baje bavuga bati ni igihugu mugize agahugu byabaye ngombwa ko bajya gushaka isoko yako gahugu mu kujya gushaka isoko bahimba inkuru byabaye ngombwa ko bahimba inkuru kuko nta hantu byabyanditse noneho bakavuga ngo ni inkuru zagiye zibwirwa zivugwa ariko urazi iyo abantu bagenda bavuga batandika ibintu bigenda bihinduka byinshi murazi ukuntu muri communication bigenda umusirikare ngo ayohereza nako umuntu yohereza komande abwira umuntu ati ndashaka ko muzanira urukweto hanyuma bakazamuzanira akaguru k'umuntu wakumba wamba yuko hii baada kwenye baada wangu niko ya njia ya tini kuwea hiki kuwea communication ora alenda abgo abgo ishoboka ni chini watu kwa yefigir mimi ni mji wa chuo fita baanu imhuru abanu wa hindi imhuru baada zandika umuzi baada zandite zihinduka ukuli tafadhali harena no ndasha kusoma nuko homo yu iwache wavuga ngo avuga ngo ngamuko ngo yahoze tabandije kuko ntabwo abantu bahoze kana abantu nibaziye rimwe ntabwo babereho rimwe nanuka sanga abantu bavuga ngo mazuga ahoze bagiye guhimba inkuru zigengo yabaratangira ngo habaye zakigwa nigeze numva kera batubwira yuko ngo nifuku zagwaga ngo ziturutse mu kirere ntabwo nigeze mbona ifuku igwa ariko twabyemeraga ko ifuku zituruka mu kirere ariko ubu ngubu iyo ndege ngatekereza naritegereje ndareba mbura ahantu sinigeze mbona ifuku irimo igwa ndatekereza nsanga atari byo ku ifuku yaturuka mu kirere ariko hari abantu benshi izo nkuru barazibara bakavuga ko ifuku ziva mu kirere n'ibirero by'amoko nabyo ngiye iyo ndeba nditegereza iyo ndebye mu miza ya mbere ikintu ushobora kwemera ko cyo nyacyo nuko dukomoka ku bantu bakeya cyane kandi abo bantu ntabwo bari batatu ndavuga abantu ku isi dukomoka ku bantu bake abo bantu ntabwo bari abahutu ntabwo bari abatutsi ntibari abatwa ntibari abazungu ntibari abirabura ntibari abaki ntabwo bari abasindi ntibari n'abagesera ntibari abaki ashwi bari abantu tubyite ko bari yari umuntu niwe dukomokaho mukurambere wacu wese yari umuntu n'umuntu hanyuma umuntu arabyara abana byaye bagenda batura ku misozi cya bindi nsenga yatubwiraga uko bagenda batura ku misozi bakagenda babyara baguka aha tuye ku musozi munyabagisha yakwiganza n'urubyaro byo niki abantu bakazi bimwe musomesha yari arimo avuga mu mwanya ise yamutuma ati jya kwa kanaka muba jya kwa kanaka mu bagesera kuko bahakoze ikiryango turabibona ukuntu iyo dukurikije abashakashatsi tukareba nk'umuntu witwa Nyagahene yakoze ubushakashatsi bwiza cyane njyewe rwose nashishikariza abantu kugira yamfunguye amaso cyane kuko yangaragaje ikintu kimwe yanyeretse ko nk'abagesera baturutse mu Gisaka abagesera baturuka mu Gisaka yerekana ukuntu bagiye bagenda barazamutse hariya mu rwa Gasabo bazamuka muri Zandusu bahita za ntuzo za Kingogo bagenda za Kibuye bamwe irindi shami rimanuka za ntuzo za muri za Butare zirazamuka irindi zirakwambuka za Mbiza zimanuka none wareba ko ugasanga uko iyo usanze amashami y'abagesera urayabona none akaba nk'igihe nibaza bavuga ko urabona Nduga yaje kujya mu Rwanda nyuma nyuma rwose hariya za kibizari zaragiye mu Rwanda ariko bivuga ngo abanyiginya bagura u Rwanda barazengutse bagumye kuzenguruka Nyabarongo niko njye mbibona ariko mwibuke yuko Nyabarongo nanone kera ntabwo yacaga hariya hepfo yazamukaga ruguru igana mu Birunga ariko Ibirunga bije ariko ni kera cyane nibyo abazungu bavuga nanone ibyo ni ikindi kibazo none bumva yuko rero bazamutse bagakata ruguru ariko icyo ni ikindi kibazo kuko arabakubwira ngo mu Rukiga za Ndusu za Satin Kiziriya ngo nta batutsi babayo kandi abanyiginya niyo bagombye kwinjirira mbere na mbere kugira ngo baze kuza gutura mu ntu none icyo Nyagahene yavuga ni uko asanga muri ya moko y'ikiryango dufite 20 na cyangwa 10 na cyangwa se 30 we afite nyinshi 30 n'izindi mwayo moko yose ajyana asangamo abahutu n'abatutsi n'abatwa mu banyiginya harimo abahutu harimo abatwa harimo abatutsi mu mubega harimo abahutu harimo abatwa harimo abatutsi none ugasanga cyamoko amwe twavugaga abana handi menshi tugasanga sanaho yinjiriwe ntabwo ariyo yigabanyijemo no ngo yirundarunde no ni ibintu byumvikana ni imibare yumvikana umuntu utabyumva nuko atashaka kubyumva kandi badashaka kubyumva ntabwo twamufata ngo tubimuvugane tumufate ku minoko ngo byumve oya ni uburenganzira bwe nabyumve turamugendera gahoro umunsi bizagera byumva cyangwa natarabyumva ntacyo apfa kumva ko apfa kutashaka kubirisha apfa kutashaka kubirisha ngo ashake kuza kunyoneshereza abyitwaje nabyitwaza nzamwereka ko yibeshya ntabwo nzarwana nawe ariko nzamwereka ko yibeshya ko ibyo ngibyo yitwaza atashobora kubikoresha kugira ngo aze kunyoneshereza nashaka ibindi noneho rero urabona amoko niba ayo moko yacu y'ikiryango uyasangamo izo nyabutatu ni ibintu byumvikana yuko iyo nyabutatu yinjijwe mu moko y'ibiryango yinjijwemo gute ku buryo bwa politiki nuba rero ngo mbere twara abantu umuntu tugera ku moko y'ibiryango dukurikije ukuntu tugenda tubyara twagura twagura iyo myoko y'imiryango yari afite ubugeni nuko habagamo imiziririzo habagamo ibintu n'ibirebire ariko habagamo icyo navuga wenda kuko cyavuzwe amoko bavuga bati ntabwo mwebwe mushobora kujya gushyingirwa muri buriya bwoko ibyo byabagaho none ubungubu byarahindutse ngo ni abahutu badashobora ngo gushyikirana n'abatutsi cyangwa se n'abatwa ibintu nk'ibyo urumva ibyo n'ibishyashya ntabwo n'ibishyashya kuko biragaragara ko ubundi mbere byose birazwi ko iyo mizirizo yo kuvuga ngo umuhutu n'umututsi ntibashyingiranwa ntabwo mu by'ukuri dufite ibimenyesho byinshi bigaragaza ko bitari nk'uko ubungubu bimeze bitari byo noneho abanyiginya rero ubwo byaje kuza abanyiginya bega abantu imiryango yacu haje kuza guhinduka urabona abantu baratura ku misozi noneho haje kuza mu butegetsi ikintu cyo gutegeka ukuntu bashobora gutegeka abantu ku misozi bazanamo ibintu byo kugira ngo imirimo umuntu agakoresha undi ariko byumvikana nanone ko mu Rwanda ntabwo abantu bose bahatswe no hari abantu benshi batigeze bahakwa hari ahantu inshe nyinshi bitigeze bivamo ariko byarabaye umuntu agahaka undi akamukoresha kuko nta butaka afite cyane cyane bimaze aho ubwami bwagendaga bugera umwami akumvisha abantu ko ubutaka bwose ari ubwe ko inka zose ari izi ko abagore bose ari abe nibyo nshya bavuga ko sinzi niba ko abagore bose b'abagabo ari abe ariko nibyo bivugwa noneho rero icyo nshaka kuvuga ni iki ni uko uko kuntu izo mu cyangwa izo raporo mbese iyo mikoranire imikorere imirimo icyo kintu cy'imirimo cyatumye abantu bahinduka bazanamo ikintu cy'ubwoko bwa umukozi n'umukoresha umutware n'umuhutu icyo kintu kibaho rwose none ugasanga nubwo abantu ari abanyiginya ariko akagira undi umuntu w'umunyiginya cyangwa se w'umwega w'umugesera ukorera undi muntu w'umutware we akaba umuhutu we ariko igihe ntabwo bwari ubwoko yari classe sociale ntabwo bwari ubwoko noneho nyuma byaje kuza kwitirirwa ubwoko byarivanze kuko ubungubu twafashe ibyo bintu bya abahutu tubigira ubwoko nishyiremo kuko niko bimeze ibyo rero birangiye haje kuza ibyo nakwita ngo amajyambere haza kuza abantu bize bavuye buraya na hano muri Amerika baraza ariko mukuza bo baje ikintu bari bashyize imbere kuko icyo gihe ni ngombwa ko abantu babyumva umva uko byagenze abazungu baza hari abaje baje gukoloniza noneho mukuza gukoloniza ariko icyo gihe buraya hari ikindi kibazo kibazwaga cyane niba abirabura ari abantu ibyo rwose byabayeho hari n'abavugaga ngo abirabura nta roho bagira ibyo byabayeho hakaba abandi bavuga bati muri abasazi abirabura n'abantu kimwe n'abandi hakaba bamwe bakavuga bati oya abirabura begereye inguge rwose niba byarabinguge ntabwo ari abantu kimwe natwe mukuza nano bakaba bafite ibintu muri sosiyoloji ibintu biga barashyize imbere barimo mu miterere imbere yabo icyo gihe batekereza bavugaga cyane ku byerekeye racisme race le race superieure ngo le race wa amoko mbese mu bantu abandi bakavuga bati nta race mu bantu le race ni mu nyamaswa abandi batoya no mu bantu barimo le race ndetse hari le race superieure n'izindi nono kubera ko bafite barimo barebera mwayima dorbindi abaje muri Afrika ndabamenyesha ko abo baje muri Afrika atari n'abahanga ba mbere no na n'ubu kandi muzarebe ababohereza muri Afrika kuza gukoloniza ntabwo ari abahanga b'iwabo ibyo rwose muzajye mubireba bazamba bari ariko abaje hari abaza bakaza kuba abahanga bakaba abantu beza hari n'abagiye baza bizana bataje gukoloniza ariko abaje batunga gukoloniza ntabwo ari abahanga b'iwabo noneho baza rero bo baza babandi baza gushakisha bavuga ngo reka turebe niba derase zo muri bariya abantu niko gufata rero bazamura icyo kintu cyo kuvuga ngo hari rase hutu hari na rase tutsi ariko aya matara yanjye ari ikibazo turabireba nyuma noneho rero ubwo baje bazana ibintu byo kuturebera mu madorobindi ngo y'abahutu n'abatutsi n'abatwa bahimba inkuru batura hariya bati twebwe twabibonye baturutse muri Somalia abandi bari abahigi abandi bari abahinzi inkuru barundaho ubwenge bwabo ni ubuhe ubushobozi bwabo ubuhanga bwabo buri hehe ntabwo izo nkuru bazituraho natwe turaza turagutumira ngo umuzungu yaranditse abazungu babikoze nta bushakashatsi bakoze ngo noneho babijyane no mu ruhando rw'abandi bashakashatsi ngo babiganireho ntabyo ntabyabaye murazi ko inahangaha mu bushakashatsi ntabushobora gukora ubushakashatsi ngo uvuge ibintu wenyine nta bandi bashakashatsi nabo ngo muhure mubiganire mu bishungushure bakubwira bati ibyo bintu waribeshye cyangwa kinono hakubera ubwo bushakashatsi bwimbitse koko noneho n'ibyo bintu muzabyemeze niko bigomba gukorwa ino ariko iwacu ntabwo byabayeho gutyo ntabwo byabaye umuzungu yaranditse yanditse abandi noneho turagutumira na n'ubu ari cyo kintu kidukurikirana noneho ugasanga ngo kubera ko umuzungu byabyanditse kubera ko mbisoma ahantu umuzungu yabyanditse hariya tugomba rero kujya dusubira inyuma tugasesengura tukareba tukanibaza tugatekereza tugashungushura natwe tukirebera tukareba ibyacu bimeze noneho rero ubwo bazanye ibyo ngibyo babibuzana ngo ni amajyambere noneho tufata tugira leta ihita ibishyira mu bitabo bya leta mu ndangamuntu biremerwa tuba abahutu intuzi ibintu biraza inda ziba nini turatangira turatemana mu bwonko harifunga noneho tuba abahutu n'abatutsi n'abatwa pe ubu turi bo ntawabihakana kubera ibyo bikomere ntabwo wabwira umuntu witiwe abantu be bose bagashira kubera ko ngo ari abatutsi ngo nta bututsi bo ntabwo wabwira abantu bafite bene ntabwo wabwira umwana ufite se ufunze kuva muri ntuza ngo yazize jenoside kandi wenda anarengana ngo nta bahutu babaho oya bariho bariho ariko rero bimaze iki tubivura gute ubwo rero nyuma yaho FPR yararebye iravuga iti uyu mutego uzadushibukana atereka tubivaneho kuko byanze tuvuga ko ari ingirwa moko bacuruza muri politiki nabo bararege ati oya ibi noneho birarutse reka tubi twaricuruze bihagije reka turekere aho ngaho tazajya n'undi ubicuruza reka noneho tubihindure tubivaneho turemo ubwoko bw'ubunyarwanda cyo ni ibintu bigaragara bashakaze kuburema ariko ibikomereye birabashimukana kubera ko abantu bari mu munyururu ntabwo bavuga ngo abantu ni abanyarwanda kimwe hari bamwe bari mu munyururu ntabwo bavuga ngo abanyarwanda kimwe bamwe bicwa ntabwo bavuga umunyururu uza kubashimukana byanze gufata kuvuga ngo ni abanyarwanda byanze gufata umutagatifu imana irazigira icya yezu wa mugani mukunzi wavugaga irazi ihumekera muri kizito kizito arahaguruka n'impano ze zose ati twumvikane ati twumvikane bantu bantu mukunda intsinzi mbere yo kuba umunyarwanda abanza umuntu ngira ngo kuva Kizito yabivuga kuba umuntu byirangira mu mitima y'abantu benshi nanjye ndabyandika urumva iyo tubisize ngo dusanga ari uko ngo bimeze ariko kuva Kizito yabiririmba yabivuga akaninjira mu mitima y'abantu n'impano ze afite birirangira mu mitima y'abantu benshi abato benshi birimo birirangiramo nkaha rero nkavanara impungenge Emmanuel Nsenga na Venus bavuga bati ese mama bizagenda bite muhumure amahindura yaje ntushobora kuyatangira abatumva n'abari ku ngoma n'abarimo basunika kiriya gisuti nibashaka rwose babyumve ubu ngubu impinduka iri mu nzira irimo iragendera ndakubwiye ntabwo ari indi myaka magana ubu abantu bari muri dinamike yo kugaruka kwisubiramo mu buntu mu bumuntu bwabo abantu barimo ntibavuga ariko barimo ibyo rero ntibibatera impungenge rwose kuko hari igihe umuntu yahaguruka akavuga ati abahutu abatutsi baturyamye imyaka magana ariko turimo turagaragaza ko ibyo abantu bacuruje atari byo b'umuhutu ariko wikwitwaza ngo barakuryamye imyaka magana ubuhutu bwawe bwose bukomereho ariko wibeshye wishaka guhimba ngo barakuryamye bakuryamye ibihehe wowe wararyamiwe wowe warahatswe warahatswe rwose ugiye gufata niba so wanditse sogokuru wawe yarahatswe hari inzigo afitanye n'uwamuhatse uwamuhatse ko ashobora kuba barumvikanaga amukoresha none ugiye gufata relation ze y'abanaga n'uwamuhakaga ugiye kuzigira inzigo kubera iki ese ugira iyo nzigo urayitura undi uyu nguyu uyitura hari ubwo se yigeze aha ku muntu njyewe ntabwo data yigeze ahakwa nta n'uwo yigeze ahaka abagesera iwacu mu kiryango cyacu mu misozi dutuyeho ni umusozi munini nta muntu wigeze ahakwa kandi tuba dufite inka nyinshi muri 59 data yarumva arimo tu rwose yagiye gutabara kwambuye umutwe urumva ariko ndakubwira ko abantu baturutse ku Gisenyi baje gutabara mu ntambara abaparimuhutu barwanaga n'interahamwe za mpfizi kuri roza nkanda mu rutobwe hariya mu bwatsi bwa mashira abaje baraje baravuga bati babaza mushiki wanjye batese ingo z'abatutsi ziri hehe mushiki wanjye aravuga ati aha hose ikigeryango cyose ava hose n'abatutsi kubera iki ngo bafite inka nyinshi wacu hari ikibumbiro mu rugo rwose ariko ngiye umuntu akahaguruka ati oya b'umuhutu b'umututsi ibyo rwose nibyo kubera ibyabaye abantu bishwe muri 64 abantu bishwe muri 73 abantu bishwe muri 94 kugeza n'ubungubu abantu bakicwa niba barishwe bazizwa ngo ni abatutsi ntabwo ushobora kuvanaho ubututsi gutyo ntabwo wavuga ngo buvuyeho gusa oya buriho kuko ni igisebe gikomeye cyane kirahari kandi ntabwo kiri mu bantu biciwe cyangwa bishwe kiri muri sosiyete yose kuko ubu byari ndi bajya bavuga buri munyarwanda gye numva mfite ipfunwe kubona abanyarwanda abantu barahagurutse bakicwa ngo bakaya kwica abandi kujya kwica abandi wenda ibyo kuvuga ngo babica baziza kwa abahutu cyangwa batutsi babica kubera iki se namwe abica kubera iki kubona umuntu ahaguruka ajya kwica undi ubucucu gusa rero babona ko rwose hari ibintu birimo bihinduka birahinduka gye nkavuga ni bimwe nsenga yavuga ati twe kuzaraga abana bacu rwatunaniye oya rurimo turarwirangiriza rurangira muhumure rwose kuko ejo bundi ntabwo najyaga nibaza nkavuga nti ariko mfite ubwoba ko iby'i Rwanda bizongera kurangira nk'igihe cy'abanyoro abanyoro bateye u Rwanda bararuyogoza u Rwanda rwa Gasabo kera u Rwanda rutabaza mu nduga kwa Mashyira Mashyira abwiye ati oya ibyanyu by'intambara zanyu nta butwenge birimo ariko hari abantu njya numva bavuga ngo Mashyira ngo yari umuhutu babivana he yari umuhutu ze hatunane noneho iby'abanyoro byaje kurangira ari uko umwami yaje kugaruka abonye ukuntu abanyarwanda b'i Rwanda rwa Gasabo bagize ingwano z'amuhutu n'abanyoro araza birukana abanyoro abanyoro ntabwo ari ukubirukana gusa ahubwo barabarimariye mpe afatanyije ubwo yafashe ingabo za Mashyira rwo n'indi swari ajyayo barabarimariye ariko hari abanyoro biyoroberanyije basigara mu Rwanda babaho mu Rwanda mu mateka dufite abashakashatsi bamwe nabo marerezima bamwe bapfuye kuko kubivuga cyane kandi ubwo bushakashatsi tutabifitiye wera twizere ko nimwe nk'abantu bakize bo babikoze ubushakashatsi baje gusanga ko hari abanyoro basigaye bakiyoroberanya bakigira bega bo aya n'abavuga ko bari aba n'ibirebire ariko no njye nari mfite impungenge ko bizangera gutyo none ariko icyo mbona numvise ejo bundi bavuga bati abantu bavuye hari abantu hari agatsiko k'abatutsi kihariye ibintu n'ubutegetsi mu Rwanda nibyo ariko iyo babita abatutsi barakosa ari uwavuze niba Jean Paul Ntagara ati ni abasajya ikiruta ni ukubabona amako ari abasajya ni abasajya ntabwo ari abatutsi kandi iyo baba abatutsi ikintu tugomba kureba ni ukureba ngo ese bari abantu kuki bikubira barihariza kubera iki ese twakora iki kugira ngo hatazagera kugira abantu bashaka kwiharira we n'abiharira ariko be kwica abantu ikibazo ni uko bica mwumva rero ko iyo twatangiye kugera mu iyo ntera ibintu birimo birihuta bizarangira reka ndekera aho ngaho iyo ntangiye kuvuga ibi bintu mwasabye kusobanura nibyo ngibyo siko
ndio rwose urakoze cyane wadusobanurije ariko natwe urumva ko twacecetse gusa turimo turumva n'abantu bataze amatwi padiri mu kiliziya ntawukorora ntawukoma rwose kubera ko iyo urimo ubisobanura neza kandi ubwo rwose ubizamura ukabigeza ku ndunduro rwose ukabigeza aho rwose urangije uti uvuga uti ibintu bizatungana rwose ntimugire ikibazo ni ikintu gikomeye cyane kuko twumva na tuba turiabageza mu gifaransa nayinegere mu gifaransa tuba turimo tugotomera amagambo urimo kutubwira rwose kuko kubwira ko nagira ngo gusa ndangize gato mbabwira menya ko abantu nka batatu nakurikiye hano kuri kwa dukurikiye kuri radiyo Urumuri batangiye mbere bavuga rwose bemeza ko buri hose rwose nyakamareshya ariko bigaragaye ko birimo kurangira avuga ati uwambiye wanyuma aragira avuga ati ariko kubijya ko uzi ko burya avuze ngo ikirara avuze ngo wari kuzi kubijya nanjye ko noneho ntangiye kwibaza ko kuko bwabo kubaho urumva iyo ntambwe itewe yatangiye ari yumva yiyemera ku kuboko kuko rwose ko barabeshya ngo rwose ngo soyo ariko ariko uzi kubijya kuko abantu bashobora kuba atari byo atangiye kwibaza ibibazo iyo ni inzira nziza ni intambwe ya mbere rwose hari n'urangije rwose ariyo rwose anahera uravuga ati rwose avuga ati avuga ati ikintu cyo gukoresha ubwoko nuko bashaka nyine nyine kugira ngo bikure ibyo byihuguza nta kindi ati n'ubundi bwoko ntacyo maze kugira ngo mbashimire Mwese na jemba izambo ki muso osu mwari fashe Nwana ali kubile gara gara koko chino kigano Jichenewe ya Hobi gara gara koko jichenewe nuko Hala hapa jenda Waka angise chezo kia abo Kandi bisama kujirango Tujende tubisubiramo tubitsindagira kugirango bizagere rwose igihe byumvikana mu mitwe y'abantu cyoze gusa nuko nkatwe twabyutse rwose ikintu cyagifite hose twese ku mashuri yisumbuye naho twabaga tumucuti zacu twamaze gushaka tumaze kwa abagabo tumaze kugira abagore rwose iyo cyo kugira ku muntu umuntu ntabyo ari turimo ariko no byabaye no bisa nkaho bibyukiye mu bikomere bikomeye cyane kubyo byaza none biri sindagira cyane mu y'abantu benshi cyane mu Rwanda no mu Rwanda y'Abanyarwanda bose kuburyo buri munsi amari bona gutyo urarengana ukabona kurengenye kubera kuri umuntu kandi none bira uzoneza kandi biragaragara no kuri muri kino gihe ingomiro kutegetse muri kano kanya nta no kwimo kurengenya abatutsi kuko n'abatutsi baranitwa ye baranyagwa barahunga baragurisha ibintu byabo barasenyego kimwe n'abahutu gusa wenda ko kandi kwitwa kabasajyana ikindi kibazo umuntu yazaganiraho ariko biragaragara koko hari ubundi bwoko bushya burimo kuvuga buzaba amoko buzaba bwoko bw'amoko yahe ndako buzaba amoko y'ubuhe bwoko kandi iki kibazo biragaragara koko dusubira inyuma tukareba rwose tugatekereza tugatekereza rwose rwose imitwe yacu kugira ngo tuvane n'iyo misundwe twaherekaje tuvuga kugira ngo turebe ko rwose twabana mu bwuhinyi ubwo rwose nabasezeranya nako nabasaba ko rwose uko tuzongera tugatugenya tugahana gahunda kugira ngo tugare kuri ingingo kuko ni ingingo izagumaho tuzatura kandi ingingo zitandukanye nkuko ingingo wagivuga mu kanya umuntu yagiye afite umuyobozi ngo abakoloni ngo abantu bazanye ibyamuko koko tuhere tubizambure tugahandure konyine gusa noneho tuzaga ingingo ni nyinshi cyane kuko rwose dufite akazi rwose ntumugire ikibazo rero agira ngo mashine rero ngira ngo yodo hanira randevu mu cyumweru gitaha nimuboneka tugiye tuganire ku yindi ngingo reka rero mbashimire muramuke neza rero gutura no gutaha ni muhana imana muramuke neza
namuke
sawa sawa